kolwa asimu mzuzwana nje manje sesafunda izwi lenkosi kuJohane ngcwele sahloko seshumi nanye futhi siqala ngevesi leshumi nesishiyagalombili manje eBethania laliseduze neJerusalema kungaba ngamastadiyo ayishumi nanhlanu abaningi kubaJuda babefikile koMatha noMariya ukubakhuza ngomne wabo futhi uMariya ese noma ngakho uMatha esezwe uJesu uyeza waya ukumhlangabeza kepha uMariya wahlala endlini. Wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona emne wethu engafanga kepha ngiyazi nakalokhu ukuthi nokuba yini ozokucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona.
Jesus said unto her,
Jesu wathi kuye, umne wenu uza kuvuka. UMatha wathi kuye, ngiyazi ukuthi uya kuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina.
Jesus said unto her,
Jesu wathi kuye, mina ngikukuvuka nokuphila, ukholwa yimi noma efa wophila, nalowo ophila kholwe yimi kasoze afa naphakade, uyakholwa yilokho na? Wathi kuye, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu obeza kuza ezweni.
And when she had so said, she went her way and called Mary.
Zeshile loko wamuka wabiza uMaria utete wabo ngasese wathi umfundisi ukhona uyakubiza. Asikhonelise abakhanda ethu manje esenzele umkhuleko.
Our heavenly Father, as we have assembled here again this evening,
Baba wethu sezulini njengoba sibuthanele lapha futhi kuloku kohlwa ngenhlaso yokukhonza wena, sifunda izwi lakho, sithatha indikimba futhi sikhole ukuthi uzoletha kithi futhi wembule ingcikithi yendikimba. Siyakhuleka Nkosi ngesidingo kasinye sinaso lapha kulobu busuku. Ngathi kube khona bangakwazi kwangathi bangakuthola kulobu busuku njengomsindisi wabo futhi bakwamukele kanjalo kwangathi bangakwazi kulobu busuku ngokuthile okwenziwe noma kwashiwo okuyoletha uKristu abe ngokoqobo ngempela kubona kukhulu kakhulu ukuthi impilo yabo yonke yenikelwa kuye nasenkonzweni yakhe. Siyakubonga ngezinto esimbone ezenza nangethemba esinalo lokuphila ngaphesheya kwaleli thunzi esiphila kulo manje. Sazi lokhu ukuthi uma ifika siyakufetha ukuba sihlangane naye emoyeni. Futhi ngalokhu Nkosi sikhulekela ukuthi uzolingenisa kancane kancane leli themba, leli themba elibusisiweyo enhliziyweni yawo wonke umuntu kulobu busuku, nabo bebekade besendleleni isikhathi eside futhi bamelana kakhulu nezinto ezilukhulu kwangathi kulobu busuku ukukholwa kwabo kuphakanyiswe. Siphe khona Nkosi ukuthi bazothatha ukubuka kusha kulobu busuku futhi baphinde ukuvuselela izifungo zabo bese beqala impilo entsha futhi. Baba sikhulekela labo abagulayo nabahluphekile kwangathi lobu kungaba ubusuku bokukhululwa kwabo. Abaningozi bebeka amaduka abo phezulu lapha eplatform futhi siyakhuleka baba sezilini ngisabeka izandla phezulu lawa phakathi ebhokisini. Manje siyafundiswa eBhayibhelini ukuthi bathathe emzimbeni kaPawulo ngcwele amaduku nezindwangu nomoya bangcolile baphuma kubandi nezifo zaphiliswa. Manje siyaqonda ukuthi asisiyo Pawulo ngcwele kodwa uzalokhu kuJesu. Futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi uzophilisa wonke umuntu olamaduku abamele kwangathi ngamunye aphiliswe ukwenzela udumo lwakho.
Break to us now the bread of life from
the Sikubulele manje sikho sokuphila ezwini sisalinda egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ningahlala phansi. Kuhle kubuyela lapha futhi kulobu busuku nokukhonza iNkosi. Kumnandi ukubona le flow engaphansi igcwele phama kulobu busuku. Ngakho sinokubonga kakhulu ngokwethamela kwenu futhi kungokokuqala ukuba ngibe lapha selokhu kwathi inhlo. Ngicabanga ukuthi lokhu kuhle ngempela. Manje akunendaba ukuthi sikhuluma kwabangakanani, sikhuluma into efanayo. Ngike ngakhuluma esiqukweni sabathathu noma bane, ngase ngikhuluma kwaba izingulungwane ezingamakhulu amahlanu, ngase ngathi zinye izingulungwane ezingamakhulu amabili namashumi amahlanu ngesinye isikhathi. Futhi akunendaba ukuthi kuyini lokho uKristu akuthumela kimi ukuba nilalele. Ngikhuluma ngingeyishintshe indaba yami nakancane ukuba lesi kwakungabantu abayisigidi behlezi lapha kulobu busuku ngokufanayo nje. Sizathu kuphela ngitshala imbewu futhi ifanele iwele emhlabathini ndawo ndawo futhi uma leyo mbewu yokugcina isingelisiwe akusayi kubakho lutho. Siyazi kungahle kubakho. kube. Siyamangala ukuthi kungani ivuselele ingaqhubeki khona manje. Kungani singaboni igqozi ngabantu. Angazi ukuthi kungani. Kodwa sicabange nje kungathiwani uma kukanjena. Mhlawumbe kunomfanyana phakathi lapha kulobu busuku. Noma intombazanyana eyazalela ngale siyekle Washington. Manje leyo ncwadi ibhethe igama layo uzela ukuzohlenga ogama lake lalikuleyo ncwadi ukuhlenga kusho ukubuyisela labo kuwe khona futhi ezintweni yawa futhi ngeke yakwemukela manje isencane kakhulu ngakho ibandla lizogqubuzeka endleleni impela lizenzisa lizoba nemihlangano nokunye nokunye kuze kube lo muntu wokugcina uyangeniswa khona ke leyo ncwadi isivaliwe akasekho nezelwayo khona ke sekuphelile kuze kube lapho ngaleyo nkathi kuyokwenzeka angekho ngithi waziyo kodwa asiqhubeke senze nje konke singakwenza odumeni lwakhe kuze kuba leso sikhathi sesiphelile sazi ukuthi lo muntu ngubani ngakho kuba usevela ungenile silindele ukufika kwakhe nje asazi futhi akusoze kwembulelo umuntu isikhathi sokufika kwakhe ngoba akwazi ngisho izingelosi zasezulwini ukuthi ngoba nini kodwa sikubhekile ngani noma iziphi izikhathi futhi silindile sibheke ukufika kwakhe manje uvanele ube nokukhola into ethile akunandaba ukuthi kuyini uzofanele ubeke ukukhola kwakho ndawo Ukukhola kwakho kungahle kube se ebhukwini liphethe indaba isifundo kungahle kube sesivumweni ikholo sakho uma lokhu kungokwakho uma lokho kungukukhola kwakho kusesivumweni ikholo sakho kodwa ke yilapho kulele khona ukukhola kwakho sithi sibonelo nje ihlele lithile sithi sinebhuku eliphethe indaba isifundo nikhole lokho awu noma yini ngaphandle kwalokho ningeke nayikhola yabo ngoba yilokho ni lelo guko ilelo bhuku liphethe indaba yesifundo lalelo hlelo futhi kungenzeka ukuba nikholele into ethize ningaba nokuzikhethela kwenu lokho nina singamamelika khululekile siyoba yiwo kodwa kimi ukukholwa kwami kusezwini likaNkulunkulu lokho uNkulunkulu athe kuliqiniso zonke ezinye izinto ephambene nalokho nakuba kunjalo akusikho niyabo angisho ukuthi akusilo kodwa kimi uma kuphambene naleli akusikho Ngizithola namhlanje ukuthi abantu abaningi basekele ukukhola kwabo phezu kwento ethile naphezu kwezifundiso eziqhabileyo noma okwenzekayo noma into ethize kodwa kimi na kuzofanele kube yizwi likaNkulunkulu futhi izwi alithembisele lolu suku hayi umthetho wawungo wamaJuda iminyaka eyadlula namhlanje sisemazingeni omusa futhi sesiphila ngaphezulu komthetho umuntu ophila emseni namthetho akukho umthetho emseni ngangilahla kanjani ngicala ngokweqa irobot elibomvu lapho idolobha selivele nginikile ilungelo lokweqa nanoma yiliphi irobot elibomvu engilifisayo na niyabo ubungeka kwenza akukho umthetho ozongilahla ngecala ngakho inqobo nje uma ngingumkristu ngikhululekile emthethweni niyabo ngingaphezulu komthetho ngoba ngisemseni wakhe ubeke lokho kuzethemba kimina ukuthi ngingeke ngenza noma yini okuliphutha noma ubengeke nginikele umuza yilokho kakwenza kuwe ngendlela efanayo sisemsizeni wakhe manje indaba yami kulobu busuku ningakhohlwa kusese busuku manje sizozama ukuhlala nje mhlawumbe kade kancanyenyana ngifuna kufika lapha ngaphambi kwesikhathi kancane kusase busuku ngoba ngifuna kusase busuku ukuthi akube ubusuku esibunikele insindiso kwenza ukugcizelela ukubizela ealtare ukugcizelela kulabo ukuba bamukele umbhaphathizo kamoya ongcwele futhi busuku bobodwa noma usuku lelodwa ngaphambi ngokuba ngihambe ngithanda ukukhuluma ngeindaba yegazi uphawu igazi elifanele libe phezu komnyango futhi uma inkosi ithanda manje ngoba ubusuku ngabunye ngibe late ubusuku ngabunye ngizozama ngakho konke kwami kwedlula konke kulobu busuku ukuphuma ngesikhathi ngiyaqonda ukuthi asinaso isikhathi esiningi kakhulu sisasele futhi ngizama ukuhlenga lesi sikhathi esinaso ngakho ngibekezeleleni ngizokhuleka ukuthi uNkulunkulu uzofumana wonke umphefumulo ngaphansi kwalapha ongasindiswa ongathi angawusindiza angazi ukuthi ukwenza kanjani futhi ibhizinesi lethu ukuthumela izwi noma ukushumayela izwi futhi makuthi imbewu futhi uma leyo mbewu iya ngokukhula iyoveza khona impela nje lokho isithembiso esiyikho manje kuJohane ongcwele ishumi nanye kulobu busuku sidonza lendikimba wayesefika ke uJesu futhi wabiza uJesu wafika
Now we get a background of this picture tonight
Manje sithole izindlalelo salethe izithombe kulobo busuku kwakungu Jesu ngenkathi wayengolungile insizwa wafika ukubahlali nomndeni eBethania futhi kwakungu Maria noMartha noLazaro futhi babekade beshiye ibandla labo noma isivumo khona sabo sabafarisi nabasadusi futhi baqhubeka noJesu base bememela ekhaya labo futhi uLazaro wayengumngane wesifuba kuye futhi siyatshela futhi ukuthi uLazaro wayengumlaleli omkhulu kaJohane uMbhaphathizi wayekhuluma ngomesiya ozayo. Futhi ngakho-ke ngenkathi uJesu esefike enkundleni futhi wafika eBhethani babembungaza njalo kuleli khaya. Manje siyafundisa ukuthi uMartha noMaria bathungela ethempeli uhlobo lwezindango ezelukwe kwavela imifanekiso kuzo nokungenokunye lapho uLazaro wayefundela ukuba umbhali kuloba izincwadi yamaletha zomthetho. Babeyiloba ezikhunjeni ngaleyo nkathi njengesikhumba sesilwane iphepha lesikhumba kulotshwa kulo futhi ligoqwa embhaleni ogoqwayo omncane bese unengethisela phansi esibambweni esincane noLazaro wayenezandla esihle kakhulu futhi wayeloba le mibhalo egoqwayo. NoJesu wayehlala nabo futhi babekade bembhekisisile enza izinto eziningi kakhulu babenokwethembela okukhulu kuyena kwaze kwathi banikela kalula nje ngezimpilo zabo zonke kuyena. Nakuba waye nebo uJesu ngosuku lwakhe wayenziwe insini kakhulu futhi wahlekiswa ngaye kunenkolo ethile phansi kunazo zonke khona emhlabeni namhlanje kwakungeke kwabakhona noma yini enayikuphi okuphansi okwedlula konke futhi yadelelwa kunoJesu. Amabandla amzonda futhi ayengenamsebenzi njengaye sahlobo ngoba wayewasola ngokuphindelela futhi wawabiza ngazo zonke izinhlobo zamagama futhi ehlukanisa izinhlangano zamabandla zabo wakubucela izwe phansi nephezulu nje ukusho nje babezama ukuthola iphutha ukuba bamsole futhi babengenakulithola. Futhi nakuba waye kubona wayeyiveza ndlebe wazela ngaphandle komshado engcwele wayengumfo uhlobo olinqaba wayengenamfundo yezwe ukukhuluma ngayo futhi nokho ezibiza ngomprofethi futhi hohe umfo omubi kabi ayenguye pho futhi bonke babemlahla yonke indawo. Akukashintshi kakhulu nebo njengoba ngasho kobuye busuku udeveli uthatha umuntu wakhe kodwa hhayi umoya wakhe umoya wabantu okubantu wabe wabakhona ngaphambilini. Kuba bezizoba lapha izinyanga ezithi azibe mbili lapho esinezifundo sangempela emibhalweni bengingathanda ukufakazisa kini ukuthi akukho nkolo ethile ebusweni bomhlaba namhlanje kodwa engingeni kufakazise kini kwaqala kuGenesise futhi nginikhombise isiqalo imbewu njengomvini ukhula yonke futhi yenyukela khona impela esikhathini sokuqhakaza manje futhi ibuyela emuva ibuyela embewini futhi zonke lezi zinto enizibona zenzeka emhlabeni zaqala kuGenesise ngoba uGenesise uyisehluko sembewu seBhayibheli isiqalo. Ngakho nebo leyo mimoya wawuphezu kwalawo madoda emuva ngalezo zinsuku usaphila emadodeni namhlanje nebo uSathane uthatha umuntu kodwa umoya uyaqhubeka uphile. UNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa umoya uyaqhubeka uphile. Lokho kwenza uJesu Kristu abe nguye izolo namuhla naphakade. Wathatha uKristu uJesu kodwa umoya ongcwele uyabuya ubuphezu kwabantu ebandleni kwehle njalo ngeminyaka nebo ngoba uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa hayi umoya wakhe. Sathane uthatha umuntu wakhe futhi uthola leyo mimoya efanayo bengisiza imvelo yabo zikhomba wena uqobo kulobu busuku esimweni sakho manje labo obikhona nomunye umlingiso weBhayibheli. Wawuyoba kuphi ukuba waphile esikhathini sikanawa na? Wawuyoba kuphi na? Wawuyoba kuphi ngezinsuku zenkosi uJesu ngenkathi wayelapha emhlabeni esenyameni yakhe na? Uyozibandakanya naliphi iqembu kulobu busuku na? Cabanga ngakho nje niyabo. Uyozibandakanya naliphi iqembu ngenkathi uPawulu wayebaqondisa emuva lapho kwabaseKorinte ngezinto ababezenza na? Iliphi iqembu owawuyobandakanywa nalo na? Niyabobukane muva nje yisibuko sokuzibuka singabona lapho esi lokho noma ngabe yini esasiyiyo siyiyo manje lokho ebesiyoba yiko emuva lapho ngoba umoya okithi manje owakhonjwa emuva lapho ukuthi lowo kusengumoya ofanayo owawukubo emuva lapho. Hey, lokho bekufanele kusinyakazise futhi kusenze siphume ebuthongweni bethu bethu esikubo ukuba sivivi, kodwa niyazi ukuthi iBhayibheli lithi sifanele sithole leyo ndlela ukuze ahlanze yonke into iphume emlonyeni wakhe. Ngabe okwethembisa na? Sonke siyazi okwethembisa futhi uyokwenza lonke ibandla lizohlanzwa liphume emlonyeni wakhe. Manje ebandleni kuphuma umuntu obokazi lowo ngokhethiweyo. Manje uJesu wayehambile ekhaya lakhe futhi wayehlala noMatha noMariya noLazaro. Futhi ngolunye usuku niyazi wathi eBhayibhelini akenzi lutho aze akhonjiswe ngubaba amele akwenze. Yohana Ngcwele 5:19 uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kini, indodana ayingenze lutho ngokwayo kepha lokho ebona ubaba ekwenza nalokho indodana iyakwenza. Futhi uma sifanekisa lowo mbhalo, besinesikhathi kukuhlaziya nokuyokwenza kubukeke kuyikho kini. Nigijima khona impela nje kuphephezela kule lonke iBhayibheli nalo lonke ivesi eBhayibhelini linakho kulo. IBhayibheli lisekuqhubekeni lonke izwi lihlangana ndawonye, akukho ukuphikisana kulo, lihambisana ndawonye. Uma uthole ukuziphikisa, ukuthole ngaphandle kweBhayibheli, ngoba iBhayibheli aliziphikisi, lisekuqhubekeni ukuqhubeka ngokuphelele. Abelani manje lokhu uJesu ngenkathi wayeyisipho esikhulu kunazo zonke uNkulunkulu ake azindika umhlaba yizwe. UNkulunkulu waluthanda kangaka yizwe, uJohane 3:16, manje abantu babe nokukholwa kuso. Njalo iziphiwo zikaNkulunkulu zibukelwa phansi iminyakazo yenkolo yezimodeni. Bukani muva nganoma yiziphi izikhathi, ngezinsuku zika-Eliya, ngezinsuku zikaMose, izinsuku noma ziphi ozifunayo, noma ngabe kukuphi, besihlala njalo sibukelwa phansi njalo, akushintshi neze. Ngakho-ke siyabona labo futhi ukuthi ngalolo suku ngenkathi uNkulunkulu esebenzisa uJesu, manje kwaba khona isikhathi lapho owesifazane wasebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu ngoJesu. Wathinta ingubo yakhe noJesu wavuma ukuthi wayengazi ukuthi ubani okwenzile. Manje angikholwa ukuthi nje wawenza ihlaya noma waqhubeka, ngikholwa yilo lonke izwi elishoyo lalihlosiwe lalinomqondo. Futhi wathi ubani ongithithile na? Wayengazi futhi wafuna yonke indawo phezu kwezithameli waze kwabo yamthola owesifazane nalokho kukholwa. Wasemtshela ngenkinga yakhe yomopho eyayisiphilisiwe ngenxa yokukholwa kwakhe. Manje lokho kungowesifazane esebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu. Manje niyabona lowo fazana oyedwa esebenzisa isiphiwo sakhe wababuthaka ngakho. Kodwa bukani leludaba lapha ngenkathi evuse uLazaro kwabafileyo, kukho lutho kwashiwo ngaye ebabuthakwa lapho. Kukukhulu kangakanani kubiza indoda umphefumulo wakhe wawusuhamba izinsuku ezine, nokubola kwase kuvele kungene emzimbeni wendoda, ikhala lakhe mhlawumbe ezinsukwini ezine selivele liwele ngaphakathi. Futhi wayelapho wambizela ekuphileni futhi waphila futhi uyadla futhi wapuza njenganoma yiphi enye indoda. Kukukhulu kangakanani lokho kunokwakuyikho kwesifazane ethinta ingubo yakhe, kodwa lowo kwakunguNkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe. Niyabo manje lowo ngumehluko lapha eplatform. Manje uma beningalandela nilandelele inkonzo bese niphuma ngezinye izikhathi ukuthi kuzisho kanjani izinto eziyokwenzeka, awu iminyaka ngaphambili, amaviki ngaphambili, izinyanga ngaphambili, ukuthi ngiye kuphi, ukuthi ngenzeni, lowo nguNkulunkulu ekusebenzisa. Lapha nguwe ukusebenzisa, akusimini kundlula kugeleza nje ngoba yisipho nje ukuba uziphumuze, ukukhiphe ekumbatheni ubuntu ukuze kuthi uNkulunkulu angaze embathisa yena uqobo ngakho futhi akhulume izinto. Manje ukukhola kwakho uqobo ukuqonda ukuthi wenza lokho wena uqobo, ukukhola kwakho uqobo kwenza lokho. Manje uma uNkulunkulu efuna ukwenza noma yini, uyakuphaka kamisa nje ethi manje kuzoba khona, hamba uye endawo thizeni, ngenkathi usashayela emgwaqeni kuzoba nento thize eyenzekayo lapha. Kuyoba nendoda egqoke isudu ensundu inezinwele zimpunga, izohlangana nawe ezansi lapho. Hamba uye kuyo ngoba unkosikazi wayo ugula kakhulu, ukulena enye indawo nakho azobukeka yikho. Futhi hamba ubeke izandla phezu kwakhe, umtshele ukuba abuyisele leyo nto ayithatha lapho iminyaka imbalwa edlule, futhi yenze enge into thile enge avuma izono zakhe futhi uyoba kahle nake ngizokutshela abantu siyahamba nansi indoda lapho lokho yikho ngqo nje okwenzekile ngezinto ezehlukene esizweni ngalo Marilyn Monroe ngenkathi yesefile abasoze bakholwa ngaphandle kokuthi leyo ntombazane izibulalile kodwa izibulalanga wabulawa yisifo senhliziyo ngikubonile izinsuku ngaphambi kokuba kwenzeke futhi ngabatshela ngakho kodwa abangangilalela ngenkathi lezo zilwi sezibulelene zinyanga ezisithuba ngaphambi kokuba kuze kuyenze lapha eNew York omunye wabulala omunye ngibabonile ezindaweni zokuphuzela utshwala bephikisana futhi ngabona omunye ebulala omunye izinyanga ezisithuba ngaphambi kokuba kwenzeke zonke lezi zinto inkosi ezikhombisayo kuye esebenzisa isiphiwo sakhe akukho awubi buthakathaka emva kwalokho kodwa uma lokho kungenza ngibe buthakathaka yingenkathi usebenzise isiphiwo sikankulunkulu njengomoya ongcwele angisizo isiphiwo sakhe umoya ongcwele isiphiwo sakhe lowo yisipho sikankulunkulu ebandleni ngumoya ongcwele futhi uyawusebenzisa futhi usebenzisa nje noma yikuphi lapho ongazitshela khona ungalungile niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na futhi vumela umoya ongcwele uhambe ukusebenzise manje kulolu daba uJesu wayetsheliwe ngubaba ukuba ashiye ikhaya futhi ahambe maniqabela ukuthi kwasebenza kanjani bona ngemva kokuba uLazaro esegula futhi ungabazeka abaningi babo bathi ehe manje ake sibone ukuthi ukuphi lo mshumayelo ongumginqi ongcwele manje ozokhulekela ogulayo angeke enkundleni ngakho wahamba futhi bona ekugcineni bathumela kuye ngenkathi udokotela emdela bathumela kuye ukuba afike futhi esikhundleni sokuza wavele waqhubekela phambili nje bathumela futhi esikhundleni sokuza wavele waqhubeka nje nokuhamba enye indlela yabo wasekuthi-ke khona manjalo wama wabuka emuva kubafundi emva kwezinsuku ezingaka umbono wagcwalisa lokho ubaba emkhombise khona wathi uLazaro ulele abafundi bathi awu wenza kahle yabo ulele kafile ayikho into enjalo njengekholwa lifa yabo futhi wabatshela ngolimi labo ufile futhi ngenxa yenu ngiyathokoza ukuthi bengingekho lapho kepha ngizoyomvusa yabo wayazi ukuthi kwakuzokwenziwa manje sizathi ukuba kakwenzanga khona-ke ukhulume iphutha ngenkathi ethi angenzi lutho aze ubaba angikhombise kuqala niyabo wayekwazi bese-ke umbuke esethuneni baba ngiyakubonga wena usungizwile kepha ngisho lokhu ngenzela labo abamile belindile niyabo Lazaro uphuma futhi waphuma uphuma ethuneni manje ngenkathi uJesu esehambile ekhaya ngani lokho kufa nenkathazo kwangena futhi kumbulani nje uma eshiye ikhaya lakho nkathazo ezendleleni manje akakhishwanga lapha noma akalule nje washiywa ngoba ubaba wayemdonsele ngaphandle wonke amathemba lalingasekho manje ikhaya elincane elingemnani pho abaningi bethu kulobu busuku bayazi ukuthi uzelwana kanjani nalelo khaya uma kufa sekugadle ekhaya lethu futhi awusoze wazi ukuthi kuyini kuze kuba ufanele udlule kukho kanye ke niyazi ngenkathi babe ukufa kokugadlile ekhaya elincane babethume ele kuye ikhaya elidabuke kangaka elaliyilo pho indoda babenethemba kuyo indoda babeyithanda indoda babekade beyibonile idilisa abagulayo futhi yenza impuputho eyibone neziprofetho futhi yazi imicabango yenhliziyo futhi itshela abantu okuyokwenzeka ngaso sonke isikhathi futhi ingena khaxa umbhalo ncamashinje impela nje kakhulu kakhulu kwaze kwathi laba bantu abathanda umbhalo bamkholwa nebo futhi kwakukhona abanye babangane bakhe ababethe beke kakhulu okwedlula konke futhi wavumela lokho ukuba kwenzeke nebo wavumela lokho ukuba kwenzeke ukubona nje ukuthi bayokwenze njani akungabazeki lokho kwakuyilokho kwakusemqondweni kababa ngakho wonke abathemba waseko indoda ababethembele kuyo yabala ukuthi yayingesikhona lokho ababecabanga ukuthi yeyikho noma ukuba ukuba yikho futhi babesekuphelelweni yithemba uLazaro umfowabo wayesefile babengephindele muve esentweni ngoba basebevele bemukele uJesu uhlanya futhi babekade bexoshiwe futhi babenencwadi yabo ayiletha njengoba kakunjalo namhlanje esontweni labo ukuthi babengeke basaphinde babuyele muva babeshiye bengena bandla babesele bengena mngani kwakubukeka kanjalo abantu bomuzi babebalile abangani babo abahle ababevamise ukuzibandakanye kanye nabo ebandleni babengasahlanganise lutho nabo ngoba babemukele uJesu loluhlanya uqobo Ngakho manje ke indoda ababenethemba labo kuyo yayibalile ngokusobala futhi ingeke yabenzela ufefe futhi bathumela kwesibili futhi waphinde wabala futhi wayeka indoda ife futhi iqunyiswe ngemithi futhi ifakwe ethuneni futhi ingcwatshwe Manje ukhuluma ngehora elimnyama lelo kwakulihora elimnyama kunakho konke lelo khaya elincane lake lalibona Wasefika-ke uJesu lowo nguye kulelo hora elimnyama kuvumela kwenzeke ngesinye isikhathi ubumnyameni kwedlula konke behora wayesefika-ke uJesu ubukhona bakhe njalo buletha amathemba amasha Kungahle kube ihora elimnyama kunawo wonke kwabanye benu bantu kungahle kuba udokotela usekutelile ngomdlavuza le ndoda yenze konke engakwenza ukusindisa impilo yakho kodwa kungaphezu kolwazi lwayo isenalutho engalusebenzisa isiyenze konke engakwenza futhi uzofa kungahle kube ihora elimnyama kunawo wonke kowake walibona kodwa kumbule nje kukulelo hora elimnyama uma efika uyafika manje ke uma Fika, ulete ithembe elisha, ulete ithembe elisha uma efika, ubukhona bakhe bulete ithemba. Umade waphuma, wayedlala njalo ekhombisa ubunjalo bakhe ukuthi wayengabonakala ethembeke encamashini njengomariya, ngoba umariya wayelalela izwi kepha umada ngenkathi emphekele izidlo zasemini nezinto, wakukhombisa eyikho ngaleyo nkathi. Isizathu ngenkathi uJesu esebuya emzini, kungabazeki ngaphandle kokuthi abanye bathi, manje emva kokubuka umfana esevele esefile futhi wangcwatshwa, manje lo mshumayeli ongumgingqiki ongcwele unyelela ubuyela emzini. Ngokuthi ngenkathi umade eqala ukuphuma abanye babo bathi bukani nange hamba manje ukuba bengisendaweni yakhe bengizomnika ubunhliziyo mhlophe bengizomtshela ngako uma ngifika lapho oh akungabazeki ukuthi wayezokwenza sizoyombona ekwenza ukuba ubenakho le ndaba ibingeke yafundwa ngendlela eyiyo kulobu busuku manje ebhekeni nange hamba ngahle ukuba wadlula ngakuku kumelusi webandla lakhe lokuqala wayesethi manje asithole ukuthi kwenzekani manje niyabo wanyamalala ngenkathi ihora libucayi lifika uyanyamalala manje umata kungabazeki wayengumfundi webhayibheli noma wayengeke amukele uJesu endaweni yokuqala wayengekwemukele phezu kwesayensi ephathelene nengqondo yabantu noma phezu kwezisekelo zenkolo zalolo suku wayengekwemukele phezu kwebandla ngoba ibandla lamzonda nosonkolo bamzonda futhi bonke bamzonda Ngakho kufanele ukuthi wayengumfundi wombhalo futhi wayekade elifundile iBhayibheli izinsuku zikaEliya kwakukhona owesifazane ongowesifazane oseShunemi futhi wayenyumba futhi wayenokukhona endodeni uprofeti owayengolo walolo suku uEliya futhi wayemakhele indawo ehlangothini lwendlu yakhe noma yena owesifazane kanye nomyeni wakhe babenekhaya elihle bayakha indawo basebefaka indishi yamanzi phakathi lapho nendawo yakhe ukuba hlambe futhi yazihlanze futhi nje benza indawo enhle ngempela ethokomele futhi ngenkathi edlula yena nogehazi inceke yakhe futhi wathi buke ukuthi ungakanani umusa lona wesifazane waseShunemi asikhombise wona wathi hamba umbuze ukuba ngiyakukhuluma endunini emasosha ekushifu engazi ngakho ngimazi kakhulu impela noma ngingakhuluma nenkosi na ngibiziwe futhi izikhathi athi ukukhuluma kuye futhi ngixoxisane naye wathi manje ngiyazibuza ukuthi ngingakhuluma uma sengiya phambi kwakhe futhi noma uma sengibizelwe komunye walaba bantu na ngakho Gehazi wahamba futhi wambuza futhi wathi khabo wathi ngihlala phakathi kwabantu bakithi anginazizathu ukuba ngicele izinto ezinjengaleyo lokho bekungekho nje enhliziyweni yami nje ngoba ngiyazi uyindoda kaNkulunkulu futhi ngifuna ukukhombisa umusa kuye yilokho kuphela wathi awu uyabuya noGehazi wathi kepha umyeni wakhe usemdala futhi abanabo abantwana ngakho elisha kufanele ukuthi wayebone umbono futhi wathi Hamba umtshele ngalesi sikhathi sokuphila cishe onyaka kusukela manje uzogona umntwana. Uthi wakwenza wayenomfanyana. Umfanyana wayethi akabe neminyaka elishumi nambili ubudala. Waye phandle ensimini nobaba wakhe cishe ngeleshumi nanye osukwini. Ngakho kufanele ukuthi kwakungunhlangothi welanga. Wakhala, ikhanda lami, ikhanda lami. Nobaba wamthumela ekhaya. Uthi futhi ngakho bamlalisa phezu kwethanga likamama. Uthi sekuthi akube yisemini. Umfanyana wafa wagula kakhulu mhlasimbe unhlangothi welanga kungekho kuphefumula kuye wayesefile. Ngakho wamthatha futhi wamlalisa phezu kombhede ka-Eliya indawo ejepho ukumbeka kuyo. Ohe, kunjalo impela nje wambeka phezu kombhede ka-Eliya futhi wathi encekwini uphela umnyuzi manje bezowuqhubeka futhi ungami ngize ngiwutshele ngoba sifuna kuya endodeni kaNkulunkulu. Wayazi uma wayingatshela leyo ndoda leyothola isizathu ukuthi kungani. Uma uNkulunkulu ekamtshela ukuthi leyo ngane yayiza futhi ubeyombusisa ngesibusiso sikaNkulunkulu ukuthi izibeletho sakhe eziyinyumba besinazala indodana, impela uNkulunkulu ubengatshela leyo ndoda ukuthi kungani eyithathile. Wathi, ungami ngize ngikutshele, iya kuleyo ndoda kaNkulunkulu. Manje uma umkhweli esesondela endodeni kaNkulunkulu wayengazi uNkulunkulu ngabatshela abaprofethi bakhe zonke izinto ezizokwenzeka. Wayengazi ukuthi yenzeni. Ngakho wathi naku kuza lowo mshunemi washo kuGehazi wathi futhi ulusizi futhi uNkulunkulu ungifihlela khona ngazi ukuthi ufunani. Ngakho ngenkathi eqhamuka ngiyakuthanda lokhu ngenkathi ekhuphuka esondela ku-Eliya, u-Eliya wamemeza wathi ngabe konke kuhamba kahle kuwena, ngabe konke kuhamba kahle ngomyeni wakho na, ngabe konke kuhamba kahle ngomntwana na. Qabelani umyeni ehamba kwiphansi etazuluka, yabo wayengenakho ukukholwa ayenakho futhi yena etazuluka nje futhi eqhubeka bobo makhelwane eqhubeka nengane amahora ngaphambi kwalokho yayilele ibanda empeteni. Itizari ngenkathi efika kula ndoda kaNkulunkulu wathi konke kuhamba kahle. Amen, ngiyakuthanda lokho. Konke kuhamba kahle manje ngisebukhoneni bokumela kwakhe. Amen, nakho lapho khona konke kuhamba kahle. Wasekuthi-ke wawela ngasezi nyaweni zakhe waseqala kwembula kuye. Kungesikho ukuthi owesilisa utshele owesifazane, owesifazane watshele owesilisa. Ngakho-ke wathi kuGehazi, bhinca ukhalo lwakho bese uthatha lolu dondolo bese uhamba ukubeke kumntwana. Wayengazi ukuthi akenzeni. Ngakho futhi ngicabanga ukuthi lapho uPawulu enye indoda yombhalo ingeke yathatha amaduku emzimbeni wayo ukuba yayikade ingenambhalo kukwenza. U-Eliya wayazi ukuthi yonke into ayeyithethile yayibusisiwe kodwa ukuba wayengathola owesifazane kukholo lokho. Ngakho ngicabanga ukuthi yilokho uPawulu akwenza. Manje sigcoba amadungu ngamafutha. Manje lokho akukho ngokombhalo kodwa kulungile, lokho kulungile ngokuphelele. Kepha bathatha emzimbeni kaPawulu kwasho ipepeli amadungu noma izindwangu. Qabelani kodwa u-Eliya wathi thatha lolu dondolo hamba ulubeke enganeni futhi uma kukhona kukhulumisayo ungampenduli, qhubeka nje ubeke udondolo enganeni. Manje kukhona kwesifazane kwakungekho dondolweni, kwakungumprofethi. Wathi njengenkosi uNkulunkulu ephila futhi umphefumulo wakho awuvi neze ngizukukushiya. Futhi wahlala khona lapho ephikelela kwaze kuba uthole impendulo yalokhu ayefuna ukukwazi. Awu u-Eliya wangenayo impendulo. Ngakho wakunento yodwa ukuba ayenze, ukuba ahambe naye. Ngakho wabhinca ukhalo lwakhe futhi wahamba wahlangana noGehazi esebuya. Wathi ngabe wenze ngokuyala kwami na? Wathi ngenzile, ngibeke udondolo phezu kwengane, kukho kuphila noma lutho namanje. Lokho kwase kungamahora ngamahora ingane yayisifile. Hawu u-Eliya wahamba wangena, wayengazi ukuthi yenzeni. Ngakho kumbulani wanyuka wehla kwiphansi lendlu, emuva naphambili nje, emuva naphambili, kwaze kwaba umoya wehlela kuye. Futhi ngenkathi umoya wehlela kuye, wabeka umzimba wakhe uqobo phezu kwalowo mzimba wengane, futhi yathimula kazikhombisa yase iphila. Ngenxa yalokho kuzinikela nalokho kukholwa kwalowo mama. Manje uMartha azi ukuthi lona wesifazane waseShunemi wayenokukholwa kulo mprofethi engomela uNkulunkulu emhlabeni walolo suku. Eliya wayengomela uNkulunkulu wosuku lwakhe, wayazi ukuthi wayekade ebone okwenele okuvela kuJesu ukuthi wayengomela uNkulunkulu walolo suku. Nako lapho khona, niyabo, wenza umbhalo uhambe ngokuqiniso. Manje ke ngathi egijimela kuyo futhi kwakubukeka kungathi wayenelungelo lokumkhaca futhi athi awuzanga ngani na sithumela kuwe sishiye ibandla senze konke lokhu abo lokho ngokulandisa kuka 1964 kwakho hayi ngaleyo ngathi niyabo senze konke lokhu senze lokho nginikela lokho unikela ngani na uNkulunkulu wanikela ngendodana ngenxa yakho nami ongafanelekile ufanele ukuthi wayephumele lapho futhi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayezibonakalisile yena uqobo futhi iphesizane ngenkathi efika bamlandela ukubona ukuthi wayezothini. Manje waphumela lapho futhi wawela phambi kwakhe kuqala wayesethi Nkosi ilokho eyikho. Kuba ubukhona nga umnewethu engafanga niyabo nga umnewenu engafanga. Futhi wa wathi umnewenu uzakuvuka futhi futhi wa yebo Nkosi uyovuka ngosuku lokugcina ovukweni luka wonke wayengumfana olungile uyovuka ngosuku lokugcina yabo babekholelwa ovukweni luka wonke uJesu wathi kepha ngilokho kuvuka nokuphila. Oh hey, yebo kuba isemalile yayingakwenza kanjani indoda ongukuvuka kokuphila ike iphathe umngani kanjalo na ngezikhathi uyakuvivinga abone ukuthi uyokwenzani niyabo abeke into phambi kwakho futhi abone ukuthi wenzani ngayo. Ngakho kwenza lokho kulobusuku lokho ekwenza ngakho nje ukubona ukuthi uyokwenzani ngakho. Manje ke siyajola ukuthi ngikathi lokho sekwenziwe wathi yakhola ukuthi indodana kaNkulunkulu ebizo fika ezweni ilokho impela abuqinisekisa ukuthi uyikho. Nakaloku nakuba umne wethu efile nakuba igcunyisiwe nakuba encwatshiwe nakuba esenuka phakathi ethuneni kepha nakaloku noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha khona. Nakho lapho khona lelo yini othile kuqala wayekholelwa kwakucelile uma acela uNkulunkulu ngayo uNkulunkulu ubeyo wuzo mkhuleko wakhe. Nakaloku noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha yona. Manje ngaba nalolo hlobo lokukhola kuloku kuhle ezini kaNkulunkulu na awu uJesu yizwi lakhe ungaba nalokho kukhola kungaka ezini kaNkulunkulu na ngenkathi kunjengo kukhonjwa ngokuqondile kwalolu suku kakhulu kangangokuba kwakhonjwa ngalolo suku ungakukholwa lokho na noma yini icela uNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha khona niyabo. Wena uthi odododi lungalile mfoti Branham wathi akasana kungenzela lutho lunye kepha nakalokhu Nkosi uthi bengingahambi iminyaka kepha nakalokhu Nkosi noma yini oyicela uNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha khona uhlezi ngaphansi kunene zobukhosi kweliphezulu elindela wena ukuba ucele. Nakaloku noma yini oyicela uNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha khona. Ibhayibheli lisho yini ukuthi uhlezi ngakwese kunene sobukhosi? Yini isandla sakunene na? Akusize isandla njengomuntu esami ngamandla, isandla sakunene samandla. UNkulunkulu enathi, uNkulunkulu kithi, uNkulunkulu elapha manje, isandla sakunene okhona kuze kube phakade khona lapha. Umuntu uNkulunkulu uthi ngeke ukuba uye ezulwini, ulapha kanye nawe, isandla sakunene samandla obukhona bakhe. Yazi lapha elungela ukwenza kunxusela phezu kokuvuma kwakho elindele ukubizwa. Nakaloku Nkosi nakuba udokotela engitshele ukuthi bengingeke ngiphile kodwa elinye iviki. Nakaloku Nkosi noma yini oyicela uNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha khona. Uma ngalisa athi umfowenu uza kuvuka wathi ngiloko kuvuka nokuphila lowo kholwa yimi nakuba efile lokho uyophila futhi noma ubani ophilayo futhi akholwa yimi akayikufa neze uyakholwa. Kodwa iloku na wathi yebo Nkosi ngiyakukholwa kunjalo. Manje uma unokukholwa kwangempela uma amazinyo esonto eyako hlangana ndawonye kanjalo isonto lizophenduka kuzokwenzeka kuthile ngoba kuda mandla macala omabili mandla kukholweni namandla izonjwana liphendulwa ngokukholwa elikhulu liphendulwa ngamandla kaNkulunkulu ngenkathi lezo zinto ziphenduka okuthile kuzomela kwenzeke kwenza lokho kukhanya phezulu lapho uthathe ophisa ababili bempahla nesiphehla igezi kuphenduka ndawonye kunjengawo uyakwenza kukhanya uyakwenza kukholwa uyakwenza kuyokwenza mandla uyakwenza kuphilisa uma ikholwa noNkulunkulu bephenduka ndawonye kuphehla mandla ovuka lwakhe uma ikholwa lifaka izwi lakhe enhlizweni yabo futhi liqala kuwaphehla kuveza ukukholwa ngoba uthembisile konke kusemqeni into kuphela ovelele uyenze ukuthola ugezi icindezele inkinobho ilokho kuphela uma lombhalo ufanele ukugcwaliseka manje cindezele inkinobho ungesabi leyo indaba ngabantu bengihlale ngisho kungukubheda kancane ukukusho ngithole amazinga amabili abantu njengoba ngihamba abasemqoka namaphentekostali ngaphandle kwalokho angazi lutho ngakho nabasemqoka bangabantu ngokwendawo bayazi ukuthi bame kuphi kodwa abanako nayikuphi ukukholwa kulokho abakwenzayo namaphentekostali abantu abane analokho kukholwa kodwa abazazi ukuthi bangobani kufana nomuntu onemali ebhange futhi akakwazi ukubhala isheke futhi omunye uyakwazi ukubhala isheke futhi akanamali ebhange ukuba bungake kuhlanganise ndawonye uma uthile amaphentekostali ukuba avuke ukuthi umoya ngcwele ozisho ukuthi nawo lowo nguye ekhombisa igama lakhe nezwi lakhe bese-ke uzayine igama lakho ngaphezu kwesheke bezolifaka kubhekisise kubhekisise kuqondwa ngamabhange asezulwini cela ubaba egameni lami noma yini niyabo ungesabi ukukucela wathembisa ukuthi uyokwenza ngani lapho lokho yini uthi ngeke kuba ukhathazeke ngakho wakwethembisa ukapheleni manje futhi wayeqinisile ngenkathi wayazi uma uNkulunkulu wayeku-Eliya wayekuye wayengukristu futhi niyakukholwa lokho na uJesu washo ukuthi wayenguye wathi wayengunkulunkulu ngoba yizwi likaNkulunkulu leza kuye uma uNkulunkulu wayeku-Eliya wayesendoda nani yakhe kakhulu kangakanani futhi uma uNkulunkulu ngaleyo ngxenyana ubengavusa ingane efile kakhulu kangakanani uNkulunkulu ekugcwaleni kwakhe akakhulu kangakanani manje uNkulunkulu egonjwe kanye nathi futhi kithi ukuhlawulela kwenziwa akwenziwanga ngaleyo nkathi babesengaphansi kokuhlawulela kwenqamba ehlatshiwe futhi manje singaphansi kokuhlawulelwa kwegazi likaNkulunkulu kungesile igazi lejuda kungesile igazi lowezizwe wayengesikho kokubili wayeyigazi likaNkulunkulu igazi livela ezindlaleni zosiliza isikhukhukazi singalizalela iqanda kodwa uma besikade singekho nenyoni yesiliza singeke sachamusela asivundile ubuntu akuvela ihemoglobin lelo igazi elisezindlaleni zosiliza njalo owesifazane kuphela uyiqanda futhi kulolu daba uJesu wayeyigazi likaNkulunkulu ingqamuzana legazi elidaliwe wayengesikho kokubili ijuda noma wezizwe wayengunkulunkulu ibhayibheli lathi sisindiswa ngegazi likaNkulunkulu hhayi ijuda noma wezizwe igazi elidaliweyo lapho yilapho ukuba wayengujuda ukholo lwama luseko ukuba wayengowezizwe ukholo lwama luseko wayengunkulunkulu wayengunkulunkulu ongafi obonakaliswe enyameni ukuthi wadala ingqamuzane legazi futhi wenza umzimba wakhe uqobo amen lokho kwenza udevela kuqaqazele futhi abaleke lokho kumbeka emnyakazweni uma ubone into yangokoqobo ngempela mayibonge inkosi uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni uyigazi likaNkulunkulu ngakho-ke ukuphila kuvela kulelo ngqamuzana futhi manje ngalelo gazi nikeleni omhlatshelo omdala isikhozi sasibeka izandla zaso phezu kwenqama bese benquma umphimbo umpristi wathola igazi futhi walishisa futhi isikhonzi sithi sizwe izinhlungu zokufa phezu kwenqama. Izandla zakhe zonke zicele igazi elivela kwencane encama efayo ifa noma yimvu encane njengoba isifile, kodwa wahamba wabuyela muva phandle nonembezo ofanayo ade enawo engena, ngoba ngenkathi lelo mgqamuzayo legazi laliphukile kwakuligazi lomunye incama yesilisa. Niyabo, leqanda elivela kwesifazane futhi ukuphila obakukuleyo kwakungeke kubuyele phezu kwempilo yakhe, ngoba impilo yesilwane, impilo yesilwane ayinamphefumulo. Ngakho asazi okulungile kokungalungile, ngakho akubuyelanga emuva. Kodwa kulokho, uma sibeka izandla zethu ngempela phezu komhlatshelo wethu uJesu, futhi sizwe ezinhliziyweni zethu ukuthi silecala, futhi sikwazi esikwenzayo ikazi lalo mhlatshelo, ukuphila okwakukulelo kazi kwakunguNkulunkulu qobo lwakhe. Ngakho uyabuya phezu kwakho moyo ongcwele. Uba indodana kaNkulunkulu manje-ke kungasekho nembeza wesono ozelwe nguNkulunkulu akasenzi sono. Angeke one imbewu kaNkulunkulu ikuye, angeke ona akasanasifiso sesono sanhlobo. Ngakho inqobo nje uma usalangazelela ukona unecala ngakho. Kodwa uma usungesenasifiso, uma wenza noma yini engalungile, kodwa-ke awukwenzi ngamabomu. Hebrews 2 bathi uma sona ngamabomu emva kokwamukela ulwazi lweqiniso akusasele umhlatshelo wesono, wona ngamabomu. Ngakho uma uqhubeka ufuna ukona ngamabomu, kunokuthile okungalungile ngesehlakalo sakho. Manje ngenkathi esemzwile waye kahle, ngenkathi ethe ngingukuvuka nokuphila nginguye. Oh, isiqiniseko esinjepho sezwe lithenjisiwe, ngokuba wayelowo nginguye owayesehlane kanye noMose emuva lapho esihlahleni ezivuthayo. Ngisho laba wonke amathemba ayesehambile, nokho wayenelisekile uma engamthola kuphela ukubabuze bekuyothatha indawo. Manje sikudinga kangakanani ukukholwa okunjengalokho namhlanje? Manje wayefanele akholelwe kokungenakwenzeka emqondweni wesimanje. Indlela yesimanje yokucabanga wayemele akholelwe kokungenakwenzeka. Kodwa izinto ezingenakwenzeka zenziwa zibe yizo ngempela uma uNkulunkulu ethathwa ezini lakhe. Okungenakwenzeka kwenziwa kube okuyiko ngempela uma uNkulunkulu ethathwe ezwini lakhe. Kabelani kuhle kangakanani, kepha nakalokhu Nkosi, nakalokhu akunendaba ukuthi isimo sinjani, nakalokhu noma yini oyicela uNkulunkulu, uNkulunkulu uzoyenza kulelo hora elimnyama. Ake sibukeze nje abantu abathi ababe babili lapha, noma kanjalo ebhebhelini umzuzu nje ukuthola nje lelo hora elimnyama ngaphambi kokuba sibize umugqa omkhuleko. Asicabange ngoJobe, wayeyindoda elunge kunawo wonke emhlabeni, nosathane huza phezu kwakhe, futhi ufika kuNkulunkulu kuqala, futhi wasola uJobe ngokuba incelebale kaNkulunkulu. Wathi phela umbiyele wonke, abule uthango, ngizomenza kuthuke ebusweni bakho. uNkulunkulu wathi ungeke wakwenze. Niyabo, manje uJobe wangena kuzo zonke izinhlobo zezinkathazo. Ngulani walahlekelwa yikho konke okomnotho wakhe, walahlekelwa yikho konke kodumo lwakhe. Wayeyinkosana niyazi eMpumalanga, futhi wonke amakhosana asemancane ayevame kufika futhi akhothame phambi kwakhe, ngoba wayeyindoda ehlakaniphileyo, wayengumprofethi, futhi wonke umuntu wayefuna ukumbona futhi akhulume naye. Umzuzwana nje wesikhathi sakhe ubungasho lukhulu kakhulu, nokuthi wayevamise kanjani kuhamba yethi ngesitaladi ukuhlonipha enhlizweni yakhe ngoNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wayemenza umprofethi. Nezazi zaziza zenyuke futhi zithi, Jobe mnumzane, siyazi ukuthi uNkulunkulu omkhulu wasezulwini nawe, singathanda ukuba nophiso wodwa weseluleko. Senze ukuthi nokuthi besifanele senzeni na? Futhi uNkulunkulu wayekwembula kuJobe, futhi babehamba benze lokho ngaleyo ndlela, futhi leyo nje indlela obekufanele kube nga ayo lokho kwakulungile. Kodwa manjalo bonke bamelana naye. Yebo, wonke umuntu wamala phansi, khona-ke isishingishingi siyafika sabulala bonke abantwana bakhe, futhi sabulala zonke izilwane zakhe. Yonke into ayenayo yayisengasekho. Manje-ke kufika bange bakhe abadlula bonke, mhlawumbe amadikoni ebandla lakhe. Niyabo, afikela ukuze umduduza futhi babamsola. Manje Jobe, uyazi indoda ibithandwa nguNkulunkulu njenga ngawe futhi konke lokhu kwenzeke kuyona bekufanele kube khona ukuthile okungalungile wenza ukuthile okungalungile uJobe wathi nginelisekile ukuthi angigazi inhliziyo yami ihlanzekile phambi kukaNkulunkulu futhi ngikwenzile ukunikela kwami amen nakho lapho khona khona-ke mana kukho uma uhlangabezane nezidingakalo zikaNkulunkulu hlala khona lapho ukwanyakazi u-Abrahama wabiza konke kwakuphambene naleso sithembiso njengokungathi kwakungekho akaphambukanga esithembisweni ngokungakholwa kepha waqine nikeza uNkulunkulu udumo Jobe wahlala nakho ngqo ngenkobe sikashana mkakhe uqobo wathi ukumphendukela Jobe wamila amathumba empilo yakhe uqobo yahluleka waphuma futhi wahlala enqwabeni yemlotha futhi wazinweya ngodengezi noma kuthile enwaya cabangani nje ukuthi isimo esidabukisa kanjani lowo muntu ayekuzo ngiyakhumbula ngithatha lokho ngesinye isikhathi ethabenekele lami iminyaka eyadlula futhi ngangikukho unyaka nje incwadi kaJobe leyo yindlela siyakuhlaziya nje ukubophela lonke izindawonye futhi manje-ke nganginaye kuleyo nqobo emlotha lapho cishe amasonto ayizihlanu alandelayo futhi angikaze Njengoba sikashana utata encane wangibhalela incwadi letha wathi Mfowethu Branham uzomehlisa nini uJobe kuleyo nqwaba yomlotha na kodwa ngangizama ukwenza iphuzu nibo ngangizama ukuthola lokhu kuqedhiwe ukuthi kungani wayelapho futhi umkakhe uyabhuma wayeseli Jobe uyadabukisa kungani ungathuki uNkulunkulu futhi ufe ukufa na manje bukani ngambizanga ngowesifazane oyisiwula wathi ukhuluma njengowesifazane oyisiwula ngamanye amazwi ukhuluma ubulo wathi inkosi iphile inkosi ithathile malibusise igama lenkosi manje-ke wayazi ukuthi wayezokufa futhi wathi inkosi sahluko seshumi nane sikajobe wathi kunethemba emthini uma upheshulwa umoya wayazi ukuthi ube yathonya bandi impilo yakhe yayikade inosizo unkulunkulu akasiniki ukuphila kwethu nje ukuba sizulezule lokhu lokho uyinika kuba ibe usizo kuya yenza kuthile tshela omunye umuntu awukwazi ukukhuluma na huba ngekhwele ihubo noma ukuthile nikeza ukuzwakalisa ukuthile ndawo futhi uJobe wayeluhlobo lomuntu owayenosizo wathi uma umuntu uya ethuneni iphunga lemvula izimpande ziyavuka futhi uma imbali ifa imbewane ilele lapho futhi iguma ivuleke impushupushu iyaphuma kuyo akukotela ungathona kuphila kuyo kodwa uma kufika into esahlobo kuqhuma leyo mbali encane futhi manje kunethemba uma imbali ifa uma umuthi ufa ngepho umuntu wathi uyalala unikela umoya amadedana akhe afikele ukuhlonipha futhi akaqondi Njobe ufuna ukwazi uma betshala imbewu emhlabathini futhi iqhume kepha batshala umuntu emhlabathini futhi akaqhumi manje wathi kuthiwani ngakho konke lakhuna futhi akakuqondanga kangakanani umuntu olukhulu kangakanani udumo kunempali umuntu olukhulu kangakanani udumo kunomuntu ezithombeni zikankulunkulu futhi nokho wamtshala emhlabathini futhi lokho lokho kuyakuxazulula madodana ake yeza kuzozila futhi akaqondanga wo ukuthi wena ungifihla ethuneni uyongigcina endaweni efihlakeleyo kuze kudlule ulaka lwakho wena ungiqokele isikhathi nendawo angikudlula qabelani manje uma lonke lolu sizo lufika nabangani bakhe bamphendukele futhi bamsola ngokuba izona ezifihlakele nkosikazi wayemalile wonke umuntu wayemalile wathi ukuphefumula kwakhe kwakuxakile kumkakhe futhi zonke izinto ezenzeka kuye futhi kwakubukeka ngathi uNkulunkulu wayemalile futhi uzofa futhi angena emhlabathini uNkulunkulu wakhuluma kuye kakhulu kanjalo ukuthi Jobe manje bopha izinkalo zakho ngizokhuluma kuwe kwasekuthi-ke ngenkathi esetheyo yabo isihlahla zikaze sone imbali yayikaze yone yafezekisa inhloso yami ngakho-ke yaqala kukhula enye kwenye futhi yayonanga ngakho iyavuka futhi ngepho muntu wona ngakho-ke uyanqunywa ngakho manje kuJobe waqala ukuzibuza wayeseke ngena usizini njengoba bakwenza umata ihora lelimnyama kunawonke ngenkathi konke kokujonge kwakhe wake wakuphila zeni na wayekakhuluma kanjani kuJobe na ungumprofeti wayeyakhuluma kanjani kuye na ngombono Kodaka wabheka phezulu nomdumo waduma nokubanika kwabaneka noJesu wafika. Wayesembonaka ezinsukwini zokugcina wathi ngiyazi umhlengi wami uyaphila futhi ngezinsuku zokugcina uyoma phezu kwalo mhlaba nakuba izibungu zesikhumba zibhubhisa lo mzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakumbona ihora limnyama kunawo wonke wayesefika-ke uJesu. Bathe leyo incwadi endala kunazo zonke eBhayibhelini, uJobe walotshwa ngaphambi kokuba kulotshwe uGenesise, basho njalo. Qaphelani manje uMose, ihora lakhe elimnyama wayekade azi, umama wakhe wayemtshelile ukuthi uJehova wayemvuse kanjani, ukuthi wayezoba kanjani ngumkhululi wabantu, futhi wayekade ezamile ukukwenza ngendlela yokucabanga yezempi, ngoba wayeyindoda yezempi, wakhuliswa kuFaro, waba umholi, wayengufaro landelayo. Futhi waphuma kuzama ukubakhulula ngesandla sakhe uqobo. Kepha uNkulunkulu akakhululi kanjalo. UNkulunkulu ukhulula ngesandla sakhe. Ngakho waba nobuhlakani ofundile, efunde zonke, wathola iPhD yakhe neLLD, nabo bonke oLL noDD abahambisana nako, ngiyaqagela. Ngakho wacabanga, ngimtshelile ngempela manje, ngifresh nje ngiphume ekolishi lezenkolo, ngakho uphumela lapho futhi wahluleka. Kodwa-ke uNkulunkulu wamkhiphela lapho iminyaka engamashumi amane, wayesemkhipha yonke leyo mfundo kuye, yabo iminyaka engamashumi amane. Manje useyikhehla amatevu elenga phansi okhaleni lwakhe, enduka esandleni sakhe wonke amathemba okukhulula abantu evele engasekho. Noma iPeru bantu ezansi lapho ehlushwa yilabo bacindezeli futhi beshawa imihlane nabaxofi bodaka kulolodaka wonke abathemba ukubakhulula lalingasekho. Bese kuthi-ke ngolunye usuku ohlangothini lungemuva lokwadule uJesu wafika insika yomlilo wathi nginguye yilowo wayenguye. Ilanga wayekhuluma wathi ngani uthe ubone u-Abrahama, ngani wathi ngani awevile emashumini amahlanu budala futhi uthi siyazi uyahlanya unodeveli, wathi ngaphambi kuka-Abrahama ngikhona. Ngakho kwakungujesu wafike ensikeni yomlilo ehoreni lakhe elimnyama kunawo wonke futhi wehla ngaleyo nkathi. Niyazi uma uJesu ekubamba ukwenza wenze izinto ezizwakala kuhlanya ezweni. Ubacabanga lelo khehla lehla lapho kunqoba lowo muzi noma kunqoba lelozwe na? Futhi wakwenza ngenduku egwegwile esandleni sakhe, kodwa yena qobo lwakhe wayesesandleni sikaNkulunkulu, yilokho kwenza umehluko. Awu, asikhulume ngomunye umlingiswa umzuzwana nje, asikhulume ngoJayiro eBhayibhelini izinsuku zikaJesu. Yena wayengumfakazi omncane, wayeyikholwa ikholwa lakasese, ngingambiza ngento ethile efana nekholwa elithiyeka emngceleni njengezinhloli ezawela futhi zalambitha izinto ezimnandi futhi zabuya zase zithi angeke kwenziwa. Kodwa uJayiro wayeyikholwa lakasese, wakholwa inkosi uJesu ngoba wayengumfu kahle. Mhlawumbe wafundisisa imibhalo kokwayo futhi wabona lapho uJesu ahlangabezana khona nazo zonke lezi zidingakalo, futhi wayeyilowo mprofethi wayefanele ukuba avuswe ngokukaMose. Kodwa akakwazanga ukwenza ukuvuma kwakhe, ngoba ukuthi noma ubani owayenze ukuvuma ukuthi babekade benoje babephandle noJesu, awu khona manjalo baxoshwa, futhi wayengumpristi. Kodwa niyazi uNkulunkulu unendlela yokuphoqa udaba ngesinye isikhathi ukukwenza ukwenze. Ngakho niyazi wena intombazanyana, mntwana wakho yedwa qhwaba futhi wagula kakhulu, futhi babiza udokotela nodokotela wenza konke ingakwenza, futhi inganyana yaya ngokugula ngokugula. Manje udokotela wambizela ngaphandle wathi, Jairo, ngiyazonda ukukutshela lokhu dokotela noma mfundisi Jairo, kodwa uyazi ukuthini, leyo ngane izofa cishe inelinye ihora nje ukuba iphile. Sengiyabona bonke behayiza nabantu bemi bezungezile bekhala izinyembezi futhi bayibeka ngaphandle ehlakeni oluncane usofa omncane lapho kanjalo. Kwasekuthi-ke sengiyambona uJayiro omncane ezulazula efaka isigqoko sakhe sebufundisi nejazi, umkakhe uthi, uyaphi na? Uyazi ngitwakele kungiphoqile. Khona-ke wayesephuma ngomnyango ethi, uphi? Umelusi wakhe wayemi lapho wathi, Jairo, uyaphi na? Awu, ngicabange ukuthi angilule izinyawo
yazi
ubumnyama obudlula konke kwehora lakhe
nako
kunye omunye omuntu ngomgwaqo wathi
hey
Jairu uyazi ukuthi ubani sazantsi sibophelanise imikhumbi na uJesu waseNazaretha lo mprofeti usanda kufika ubumnyama okwedlula konke behora lakhe wayesefika-ke uJesu nje ngehora elimnyama sengembona ehlisa leso sigqoko esincane phezu kobuso bakhe futhi wehlisa ngomgwaqo ngokushesha engakwenza
inkosi
yiza ubeke izandla zakho phezu komntwana wami futhi uzophila ngathi esendleleni yakhe ephindele emuva into yokuqala niyazi umuntu mumbe wathi ungamkhathazi yena isivele ifile ife izolo futhi ilele phandle manje o futhi inhliziyo yakhe encane ekepuke
sengembona
uJesu embuka wathi ngikutshelanga ungesabi futhi uzoyibona inkazimulo kaNkulunkulu ngiyayicabanga inhliziyo yakhe yaphindela kushaya kahle
omunye
ngomgwaqo ebuka wonke umnyakazi wangena endlini bathi oh ifile wathi ayifile lela
aw
bathi manje sisizwile ukuthi ubusangana manje siyazi ukuthi yasangana wathi bani nonke nina ningakholwa angeke ngeze lutho uma nina ningakholwani sahlezi lapha wabakhiphela ngaphandle bonke
kona-ke
wayangala kumntwana wathi vuka ntombazana futhi yavuka ehoreni elimnyama kunawo wonke ukufa sekuvele kugadlile ekhaya wayesefika-ke uJesu manje siyaqaphela ngenkathi intombazanyana yakhe yayigula ngalindanga njengonikodemu ukuba abe nengxoxiswane yangaseze busuku izidingo sasingaleyo nkathi ngqo wayefanele anyakaze khona manje ufanayo khona manje uma kube kubekhole isikhathi ofuna ukuphulukiswa ngaso khona manje isikhathi ungalini esinye isikhathi lezi zikhathi ukuba unyakaze yebo mnumzane washisekela wayesefika-ke uJesu futhi wambiza kwabafileyo ukuthi ubatimewu omunye umlingiso futhi ebesingakhuluma ngayo mzuzu nje ngethanda kuninikeza umlando ngempilo yakhe kanjani ukuthi wayenjani ukuthi wayeziphilisa kanjani ngamajubo amancane enza imigilingwane futhi ngakho ngalezo zinsuku babeneundlu elalihola impumputhe njengoba benakho namhlanje intsha ehola impumputhe futhi ngakho ngolunye usuku indaba ecoxwa ngempumputhe ubatimewu ukuthi uJesu ngaphambi kokuba esefike enkundleni nokuthi wayenentombazanyane egula futhi watshela waphuma futhi wakhala futhi wakhuleka enkosini wathi inkosi uma uzokwenza uma unginika lokhu kuphila nje kwentombazanyana yami ngingazi ngikwazi ukuyibona kepha uma uzoyivumela nje iphile ngiyakwethembisa kusasa ukuthi ngizokunika la mahobhe ami amabili lokho ayinako ukujabulisa abantu ngakho izinxibi eziningi sasimele ukuba nento thize engavamisile ngakho amahobhe amancane amabili ayegile imigilingwane phezu kwelinye nelinye ngakho wathi awu ubeyo wanikela uyanikela ngoba umntwana wasinda uzokubumbalo emva kwalokho unkosikazi wakhula futhi wenza indlela yakhe yokuzungeza icala lendlu wathi inkosi angine lutho elilunge ngaphandle kwewundlu lami elincane elingiholayo wathi uma uzomvumela sinde wathi ngizokunika leli wundlu futhi ngakho usuku olulandelayo umkakhe wasinde ngakho wayelapha yedla futhi washo umpristi wathi uyakuphi impumputhe ebatimewu na wathi kuyehla ukunikela ngaleli wundlu wathi umkami ujehova ophulukisa futhi wathi ngizonikela ngaleli wundlu wathi ngeke ukwazi ukunikela ngaleli wundlu ubatimewu wathi lelo wundlu lingameza akho wathi kodwa uma ubatimewu ezohlonipha isithembiso sakhe kunkulunkulu unkulunkulu uzohlinzeka iwundlu lamehle kubatimewu ngolunye usuku weza umsindo odlula ngasemzini abanye babo bempompoloza awusho wena mprofeti wasegalile bangitshela ukuthi uvuse abafileyo loba kungumpristi sinamathuna agcwele bona phezulu lapha yuka futhi uvuse abanye babo bangitshela ukuthi uvuse abafileyo asikubona wami uvuse omunye wabo amanye amadoda alungile alela phezulu lapha asibone ukubavusa abanye bathi uma ngumprofethi ngitshele ngikwenze izolo abanye babo bathi uthiuma kunkulunkulu kaliphezulu yenzani indlela yenkosi ka-israyeli yonke izinhlobo zokuqophisana futhi amakhulu abo manje uma nizohamba nike niye ejeriko futhi nimake lapho ehlezi khona wayeqele cishe ngamakhulu amayadi kunalapho abaphuma khona esangweni manje kungabazeki abantu bebuthikela phezu kwakhe lomfo mdala bandla ehlezi lapho emoyeni ovukuzayo enokuqaqazela embetha amatshali futhi kungekho wundla ukuba limhole futhi kungekho majuba futhi umhlazimbe wayengena nazi basa mlilo phakathi kwenzela kusika futhi u ngakho kubakwa kungaku October futhi kwakubanda futhi nango ehlezi kuleso simo futhi yena elinginenekazi linomuzi kufanele ukuthi lasho kuye ngekati wathi ubani wonke lomsini umayelana nani na yazi kunento ethile exakayo lapho kukhona khona uJesu udlale kukhona umsindo omkhulu ya kunjalo wathi wonke lomsini umayelana nani na awu bathi elinginenekazi linomuzi kufanele ukuthi lalingumlandeli kaJesu lathi uyazi uJesu waseNazaretha awu ubani uJesu waseNazaretha na awu uyazi umbhalo uyasho ukuthi inkosi uNkulunkulu uzovuza umprofeti oh yebo uqondile nina kaDavid na ngabe usesemhlabeni na ngimbone yenza ncamashinje uyizi kunjalo impela wakhala oh Jesu ube oh Jesu ndodana kaDavid yiba nomusa kimi manje wayazi usevele usedliliwe wayazi ukuthi ukukhala okuzwakalayo kwakungeke kuzwiwe kodwa wayazi uma wayeyizwi futhi wayeyilowo mesiya beyoba ngumprofethi ngoba umesiya wayengumprofethi futhi wayazi ukuthi ubenga ukukhala kwakhe kunkulunkulu nokungabazeki ngale kokuthi wathi yazuluka jehova yiba nomusa kimi yiba nomusa manje ngisize ngikwazi ukumisa futhi wakhala wena ndodana kaDavide yiba nomusa yasime konke ukukabalaza wayengeka kuzo kepha kukhola kwakhe wamisa uJesu washo njalo noJesu wama wanganyakaza ngimele ushimela kuloko mhlawumbe ngesinye isikhathi usuku wayesema-ke uJesu wanganyakaza futhi wama wanganyakaza waqalaza futhi wathi kukhola kwakho kukusindisile ngorena elimnyama kunawo wonke wayesefika-ke uJesu ubuza njengaphambi kwaloko kwakune ngenkathi yena ubuza njengaphambi kokuba angene ephuma ngesango ngaleyo ntambama wayefikele emzini kwakunendoda phakathi lapho ebizwa ngoZakewu futhi wayengusomabhizinisi wedolobha nomkakhe uRebeka wayengowe wesifazalukazi ikholwa enkosini uJesu kodwa kakukholwanga yena uqobo ngoba urabi wayekade emtshelile kukho mprofethi asingaze sibe nomprofethi leso yisikejalo zompeto ungakholwa yinto enjengaleyo intelekazi buchuzeke kakhulu ibhizinisi lakho lapha lani ungakwenzi neze lokho buka kuma kwakho ebandleni futhi ngakho wayetshela uRebeka wathi ho kunompedo ayikho into kuthiwa umprofethi kodwa niyazi uRebeka wayekhulekile kwaze kwathi inhliziyo yakhe encane yayithi ukuklebhuka wayefuna ukuzibonela yena ngakho wayazi ukuthi wayezoba semzini ngalolo zuku ngakho niyazi ukuthi wenzeni na wayemncane ngokwakhiwa ngakho wayengeke akwazi ukumbona uma esedlule ngenxa yesixuku ngakho wathi ngizothola ukuthi ngabe ungumprofethi noma cha uma ngimbheke ebusweni ngizokutshela uma ebukeke ehlukile kunoma yiphi enye indoda ngakho wakhwela emthini futhi wadonsela wonke amacembe ngakuye nezinto futhi udlala lapho wayesethi manje uyazi uma esedlula ngizombona ngakho eseza ngasekhoneni ehamba kanje ehamba yehla ngesikala wafika ngqo ngaphansi kwesihlahla futhi wama wabheka phezulu wathi Zakewu yehla ngiya ekhaya kanye nawe ihora lakhe elimnyama kunawo wonke wayengumprofethi namba engesuya umprofethi na ilelo hora elimnyama kunawo wonke uJesu uyafika wayazi ukuthi wayengubani Zakewu yehla Zakewu wathi uma ngenze iphutha ngizokukhokha ngizokwenza noma yini wayekholisekile uJesu wafika usifazane nomobo wayekade ehambi ibhayibheli lathi wacitsha imali yakhe yonke kodokotela akukho namunye wabo owayengamsiza akukho kungabaza odokotela bazama kanzima kodwa behluleka abakwazanga ukumsiza wayekade enalo mobo iminyaka ngeminyaka mhlasimbe kusukela esendaweni yakhe futhi wayesengowesifazane omdala manje futhi kulokhu kuqhubeka nje babengekwenze wo wayene wayese kushisekeleni ngoba kungabazeki ngalokho kusa ngenkathi isikebe sincane ncane sifuqele emyezaneni ezansi lapho umuntu mumbe wayehlala phezulu egqumeni ngaphezulu ngasemba umyeni wakhe wayesevele wade ayizile amahashi ende nepulazi kwaze kubanjiswe ngali nayo yonke into izama ukuthola unkosikazi wakhe bandla iphulukisiwe futhi hhayi wayekade ezwile ngayo bathi ubani lowo sezansi lapho na bathi lowo yelowo mprofethi ovele egalile basho ngaphakathi enhlizeni yakhe akukho mbhalo ngakho ngiyamkholwa futhi uma kuphela ngingathinte leyo nguba yendoda elungileyo ngizosindizwa Umengeza loko ngale kwezithembiso zomphalo bekufanele senze njani ngezithembiso zomphalo na? Bafuzula kwakuyimelusi bonke bemi lapho ukuba bangixeke behlekisa ngayo futhi bezama ukumkhipha ezweni babengafuni abantu babo bonke bathikanyezwe ezingqondweni zabo babengabambisani emhlanganweni kwakungekho lutho ababengalwenza kodwa ufika ngapha ukuba habe nomhlangano nakanjani niyabo futhi ngakho wayezoba nawo nakanjani ngakho siyathola kwakunababili noma bathathu lapho ababeyomsiza ngakho bamletha ngalo komfula nakanjani ngakho-ke siyathola ukuthi lapho esiqalile ehamba enyuma lona usifazane omncane wathi awu indoda kanjalo pho ebaluleke kakhulu yize kakhulu kuyona nabaningi abanye babo baqala bethi ngethule kuye ngoba ngifuna ukuthola ukuthi ngabe kumprofethi noma cha ngakho awu ngethule simoni usibani bani omunye alo rabi ngani bathi kumprofethi ya ngiyabona mnumzane inkosi kubusize uqhubeka kanjalo lapho eqhubekile nokuhamba yokuqala lona wesifazane omncane waqhubeka impintsha phakathi kwalawo madoda futhi ezungeza kwaze kwaba usethinte ingaphandle lengubo yakhe manje ngubo yasepalestini yentaza yini ingubo engaphakathi ngaphakathi nayo ukuvimbela uthulu olusuka ezithweni futhi wayengeka kuze lokho ngokuphathekayo ngakho-ke wamthinta yilokho impela afuna ukukwenza wabuyela emuva ngaphandle wasehlala phansi yelokho kulihora lakhe elimnyama kuna wonke yonke imali engasekho yonke enye into nojesu yafika ujesu waphenduka wasethi ubani ongithithile na wabuka phandle lapho futhi nakho lapho ekhona wathi ukukhola kwakho kukusindisile wesifazane omncane emthonjeni engomngeni nasimilo wayengeka bamubi ukwedlula lokhu wayene usanda kuthatha indoda yakhe ezithupha engongeni nasimilo kakhulu wayengeke abamubi ukwedlula lokhu ngoba lakhe imnyama kunakho konke konke abazeke enyuka lapho futhi ethi umuntu olusizi njengami musha wesifazane omuhle kodwa ngiqala ukuguga kancanyenyana nje sengifika emashumini amabili ami manje ngakho wami angeke ngiye manje khumbulani nje tele wethu uma ususuka kulawo mashumi amabili uma ususuka emashumini amabili nambili ubudala uyahluleka kunandaba noma ucabanga ukuthi awuhluleki noma qhabo uyahluleka yebo uyahluleka yonke indoda injalo nayo wena uma usufika cishe uya lokho ngakubuza emhlanganeni wasekiwanisi ngesinye isikhathi ngathi Cheleni, ukuthi kukanjani ukuthi uma ngidla ukudla kwenza amasosha omzimba futhi ngiyakhula futhi ngibe namandla ngenkathi ngiseneminyaka eyishumi nesithupha ngidla into efanayo engiyidla khona manje ngiba mkhulu futhi ngibe namandla ngaso sonke isikhathi manje selokhu ngadlula emashumini amabili nambili kunendaba ukuthi ngidla kangakanani ukuthi ngizinakekela kahle kangakanani ngiya ngokuba buthaka futhi ngibe mdala kungani njalo uma ngivuselele impilo yami manje kungaba yilokho ngaso sonke isikhathi uma ngidla ngivuselele impilo yami ngoba ngifaka amasosha omzimba phakathi kungani engengakhe manje njengoba enza ngaleyo nkathi na ngeke wafakazisa lokho ngokwesayense uma ubumele ukwenze zimiso uNkulunkulu asenza futhi uzohlangabezana naso nawe khumbula lokho nje uza kukho thulela amanzi ejekeni angene engilazini igcwala uhafu bese kuthi-ke uthele ngokushesha futhi ayehla ngitshele ukuthi ayaphi nokuthi kwenzakalani niyabo yingoba uNkulunkulu wenze isikhathi sokubonana lalo wesifazane omncane wayazi ukuthi izinsuku zakhe zase zizophela phezulu leyo nkathi umsebenzi wakhe wawuyomosheka ngakho wayecabanga ngokuthi ngizokwenzenjani na kodwa wathi uyazi bengihlala ngicabanga ukuthi isukulumbe ngahle kube khona umesiya ofikayo ngikela lapho emthonjeni kuvamisile uma ucabanga ngayo ilapho afika khona niyabo futhi ngakho wanyukela lapho ubumnyama bonke besifazane wayehambile futhi wayengenasimilo wayengakhulumi nabo noma lutho wayengenamahuka futhi wehlisa isikwedlo futhi waqala uyezi indoda ithi hamba ulande indoda yakho futhi ubuye nayo wathi anginandoda wathi kunjalo ubune isihlanu nale ohlala nayo manje usiye yakho ngeke washisekele wathi mnumzane ngiyazi ukuthi ngumprofethi wena ngiyazi ukuthi uma umesiya sefikile yilokho ayakwenza wathi nginguye Oh, abafundi babephezulu lwandle ngobunye busuku futhi wonke amathemba awasekho. Mhlawumbe uhlezi lapho kulobu busuku ngalendlela efanayo, wonke amathemba awasekho. Isikebe sabo esincane sesigcwele kakhulu amanzi naye yonke into, futhi uJesu amuka ngaphandle kwakhe. Kuthi-ke ngenkathi betyazuluka futhi bekhala futhi bezibuza ukuthi yini eyizokwenzeka, yini eyenzeka elandelayo na, babembonile eza ihamba phezu kolwandle. Niyazi ukuthini? Babemsaba. Kwakubukeka sesiphoki, kubukeka njengento ethile njengokuthi ngahle yibo uhlobo oluthile lomoya obafileyo noma okuthile. Niyabo? Nakubuza indoda ihamba phandle lapho njengezithunzi phezu kwamanje, futhi baqala ukutazuluka into kuphele ingabasiza. Bese kuthi-ke babeyesaba. Uma lokho kungesikhona impela nje ngendlela okuyiyo namhlanje, bayakwesaba, bayakwesaba. Kodwa kwenzekalani na ehoreni nje lokwesaba kwabo? Ivimbe lafika lathi, ngingesabi yimina. Khona-ke uJesu wafika. Ohe, uJesu wafika, ngingesabi yimina. Manje uJesu nguye izolo namuhla naphakade. Ngiyamangala kulobu busuku ngizofanele ngeqo omunye wombhalo wami lapha, kodwa ngiyamangala kulobu busuku uma thina kuleli hora iNkosi isifikile njengoba yethembisa, futhi ibiza abantwana bayo abakholwayo ukuyiqonda ezwini layo ilenze libonakaliswe. Ngiyamangala ukuthi uJesu usefikile kithina leli ihora elimnyama kudlula konke ibandla elike lakubona. Manje niyazi ukuthini? Lonke ibandla masinyane lizomele libe ngelalowo lowo mkhandlu wamabandla omhlaba, futhi ngenkathi nenza iyolahlekelwa ilungelo leni lobuvangeli uma nenza lokho. Futhi uma ngakwenzi khona-ke ungeke nisaphinde nibe yihlelo, sizathi wonke amahlelo azofanele angene kuwo. Niyafunda ngakho ngokufanayo nje njengoba nami ngifundile. Ihora elimnyama kunawo wonke ibandla elincane lilike laba nalo yonke into iphumile kuko. Pentecoste, ziphaphamiseni. Futhi khona impela kuleli hora elimnyama kunawo wonke, khona-ke nakho kufika uJesu ukuqinisekisa ukuthi unani ulapha. Niyabo, ihora elimnyama kunawo wonke. Ngeze ndatshana kungithatha umzuzu kuyixoxa. Umsifazane wayebizwa isifunda sezwe siza ukuzombona ngoba wayeshaywe indlala. Wayenendodana futhi yayiye endiya esikhathini esithile esedlule, futhi yena mngane okahle kakhulu nomfana okahle. Ngakho owesifazane waba kakhulu nje engenakudla naye yonke into, kwaze kwathi isifunda sezwe sadingeka ukuba size kuphenya ukumenzela ukudla kwesifunda sezwe. Ngenkathi wayelapho indoda yathi, awu, unabo nayibabi abathandiweyo ukuba bakusize na? Wathi, oh, nginendodana. Yathi, yenzani na? Wathi, oh, ingonjiniyela kagesi endiya. Oh, usebenzela bani na? Wathi, uhulumeni wase-United States. Kungani? Yathi, ayikusizi na? Wathi, awu, wathi, ayingisizi, kodwa. Yathi, awu, manje-ke kungani ungamcela esikhundleni sokubiza isifunda sezwe na? Wathi, ungumfana olunge kakhulu, ungibhalele izincwadi ilethe ezimnandi kakhulu. Futhi wathi, uyazi, ngiyamthanda, ngakho ngikwazi ukumtshela ukuthi ngisekudingeni kanjena. Bathi, ukubhalele izincwadi futhi uyezwa ngaye naye yonke into na? Yebo, futhi noma kunjalo akakusizi na? Wathi, qhabo, wathi, kodwa ngithumela ezinye izithombe ezinhle kodlula zonke kwegake zibona empilweni yami. Futhi wathi, ngakho indoda yathi, ake ngibone ezinye zalezi zithombe. Wathi, kulungile mnumzane, nginazo khona lapha ebhayibhelini. Futhi wazivula waseqala ukuzikhipha. Yazi ukuthi zaziyini na? Amaphepha okuthumela imali avela endiya nezithombe. Onke ayenezithombe, yabo. Amaphepha okuthumela imali wayenezinkulungwane zamadola, kodwa akazanga nje ukuthi wayenamalini. Konke kwakufihlwe ebhayibhelini. Ngiyamangala kulobu busuku ukuba uJesu bengembule kithina okufihlwe kuleli Bhayibheli, yenzele thina sicebile emseni wakhe nomusa wakhe. Ngiyamangala uma bezoza futhi asibize, asibuke eBhayibhelini futhi sibone ukuthi sinani kuye. Sizakhothamisa amakhanda yethu mzuzwana nje. Baba wasezulwini, nokuthi umbusa wakho ulapha Baba, ngani nginokuzizwela nje ngalokho. Ngani wena wathi noma kuhlangene ababili noma bathathu egameni lami ngiyoba phakathi kwabo. Manje ukuthi odlula amazwi nomhlaba kepha lelo lisoze. Sisize kulobu busuku manje sisakhulekela laba bantu abagulayo kwemizuzu embalwa ezayo. Zazise Nkosi Jesu, woza futhi ubize abagulayo. Uzokwenza na ukuthi bangazi ukuthi unguNkulunkulu osezindaweni zonke lapho nguye izolo namuhla naphakade. Ngegama likaJesu ngiyakhuleka, amen. Bangani mzuzwana nje noma emibili kuze kube ngempela izikhathi sokuphuma kodwa asibize nje umuqo omncane umkhuleko ngathanda kuba nawo na ngabese isandla sakho uma uma uthanda kuhlala iminyi elishumi imizuzu elishumi nanhlanu kulungile uNkulunkulu akubusise nje nje ngabe konke kuhamba kahle ngomgcini lapho kulungile ngathi ukuba nalowo na ngiyabonga kakhulu kakhulu manje ubuphile na mangaka amakadi owakhiphile na ABC, kipe mapi kukala, OA na, ngabe sibabizile OA, kusuku kukala lapha na, asibize ko A futhi. Sibone, sikale kuphipili na, yakubula na, ukala, bekukesuye na, yebo, ukala, uyecishe, asibize kusuka kwenye indawo enye, sibone, sizobiza kusuka kuphi na, ake sithi amashumi ayisikhombisa nanhlanu. Bani nekhadi lomkhuleko u-A, amashumi ayisikhombisa nanhlanu na, phakamisa isandla sakho, ngakho lokho kuhle, kukahle, sikutholile, yehlela ngqo lapha manje ke. Amashumi ezikhombisa nanhlanu amashumi ezikhombisa nesithupha akamise isandla sakho amashumi ezikhombisa nesithupha ngokusheshe impela kulungile ubani akwazi kusukuma noma qhabo kusemuva le ngemuva uxolo amashumi ezikhombisa nesithupha amashumi ezikhombisa nesikhombisa amashumi ezikhombisa nesikhombisa asiphamise isandla sakho noma ngabe ubani nekhadi lomkhuleko oh umunye lapha kulungile wena ngapha mnumzane amashumi ezikhombisa nesikhombisa amashumi ezikhombisa nesishiyagalombili ngokusheshe manje phakamise isandla sakho amashumi ezikhombisa nesishiya kolombili amashumi ezikhombisa nesishiya kolombili amashumi ezikhombisa nesishiya kolunye amashumi ezishiya kolombili amashumi ezishiya kolombili nanye nambili nantathu nane nanhlanu lokho maku imani phezulu lapho nje ngokusheshe impela imani nje ne manje abanye benu bengahlala benganyakazi impela nje ngenhlonipho yokuzithoba na ningazulezuli manje makube yilabo abasanda kubizwa amashumi ezikhombisa nesishiya kalolunye amashumi ezishiya kalombili amashumi ezishiya kalombili kuye amashumi ezishiya kalombili nhlanu kubeka ngathi abakho mhlawumbe amanye awo amakadi akhishwe kusukini obune noma ubuhlanu bedlule bangahle kube manje amashumi ayesishiya kalombili nhlanu kuye amashumi ezishiya kalolunye wozani lapha nyukani nisuka kulokho o-A manje u-A ikadi lomkhuleko u-A usukela amashumi ezikhombisa izana nhlanu emashumini ayisishiya kalombili amashumi ayisishiya kalombili nhlanu amashumi ayisishiya kalolunye lokho kuzobanga abantu abayishumi nhlanu kunye kubili kuthathu kune izihlanu isithupha isikhombisa isishiya kalombili isishiya kalolunye ishumi nakho lapho bekhona kukahle lokho kuhle lokho kuzoba kahle umzuzu nje manje manje bakake abanye benu phandle lapho abakholwa ukuthi ngenza njengoba lowo sifazane enza ukuthi ndomphethe ngubo yakhe na phakamisa isandla sakho uthi ngiyakholwa ngikholwa ngempela ukuthi ngingathinta umphetho wengubo yakhe manje inkosi isifile manje izo isilungele ukukubiza uma uze ikholwa nje manje ungayingabazi kholwa yiyo yiba nokukholwa nje manje yiba nenhlonipho yokuzithoba ngempela manje kholwa ngaye yonke inhliziyo yakho manje ukuthi inkosi isifikile futhi yakubiza manje njengoba umuqo omkhuleko ulayina ezansi lapho ngicabanga ukuthi abanye babazalwane bayasiza ukuthola umuqo omkhuleko ulayiniwe ngendlela bangayo ezinombolweni zabo manje wonke umuntu bethe ikhadi mangaki amanye amakhadi liphakathi lapha na ake sibone izandla zenu abambeni sizobakhulekela bonke nginendaba ukuthi bangobani si uma inkosi ikivumela ngiphile ngizokhulekela wonke umuntu ngaphambi kokuba ngihambe ngesonto manje kubulane kulesi sinto sasekuseni sabafundisi ekuseni futhi ngabe nokumemezele kukuphi na sekuminyezeliwe kulungile kungukuthi uma ningakwazi uzani nehle kuyoba ngicabanga ukuthi ngilindeleke ukuba ngikhulume kusesekuseni kuseni lapho na kulungile okay kukahle kulungile ini uthi angizange ngikuzwe ngibize cishe ngicabanga ishumi nanhlanu amashumi ezikhombisa nanhlanu amashumi ayisishiyagalombili amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu amashumi ezishiyagalolunye into ethile kanjalo ukuthi lokho kuzilunga njengokuthi kulungile qala ubathumele phezulu uma ubuka manje lokho yi niyabo manje wonke umuntu akabe nenhlonipho yokuzithoba ngempela manje lelelani ngiyazi nizofanele niye emsebenzini ekuseni umsebenzi wenu ubalulekile ngiyakwazi lokho abantwana benu banilindele abakadi bezingane utheo bezohamba ligamenxe lesishiyagalolunye kodwa ake sime nje yini ebaluleke kakhulu ukwazi noma ngabe leli iqiniso noma cha bona yini ebaluleke kakhulu kunomphefumulo wakho na. manje uma leli bible likwethembisile lokhu uNkulunkulu yakwenza leyo yinto esemqoka engingacabanga ngayo yebo ibe lesihlalo ngale kanye nezinsimbi zomsindo futhi yilokho bekwenza umsindo manje bukani manje kumbulani makuthi wonke umuntu akhululeke ngempela manje ngiyethemba angikuchazanga ukukwenza ucabange ukuthi ngingolunye ohlobo lenkolo ethile noma okuthile ukuthi bengiyoba yilowo muntu inkosi uJesu anikukholwa lokho niyakukholwa na impela nikukholwa ngincebo yakhe ngisone sisindiswe ngomusa kodwa kulokhu ihora selifike lapho aphe khona isiphiwo ngibe nokuhlolwa maduzane nje ngenkathi sikejana sodokotela bezokulapha bengifaka ngaphansi koluleko ukungihlola ukwenzela inhlolo ye-wave ngiyazi ukuthi yini abayiphumela futhi bangitshela yona na wathi angikaze ngibone kunje empilweni yami wathi yazi bathi umuntu ukuthi uma imizwa yakho emihlani umzimba olawulwa yiyo wathi manje owakho wathi lowo ngowakho wokuqala unembeza uphila kuwo kodwa uma imizwa yakho emihlani yiba ngengasebenzi ngeke nomuzwa omncane lokhu kuqhelelene kude nawe kufanele ufe kule mizwa noma kuthile lapha njengoba uhamba uqhela lapha kumuzwa omncane futhi uyaphupha wathi kule ngxenye yakho eyandawudawu futhi wena uma uphaphama ubuyele kulonembeza futhi uyanyakaziswa ubuyela lapha uyakukhumbula kuphuphile bangaka bake baba nephupho na mpele iminyaka iyadlule nonke awu kule ngxenye yakho ndawudawu ngoba uzakukhumbula emqondweni yakho ngabe kunjalo na kanjalo wawunjalo umuzwa wakho omncane wathi lokho ngokujwayelekile kodwa wathi mfundisi Branham wathi amashumi ezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zabantu ndwe sake sazihlola asingazi sithole ohuhlobo lunjengawe ngathi ngabe ngiyahlanya na wathi ngicabanga ukuthi abantu bavele emhlabeni jikelele ukuzokhuluma nendoda ehlanyayo futhi ngathi awu ngijalo na ngiyazi ukuthi nginokuthuka wathi kungaphezu kwani noma yimuphi umfundisi noma udokotela noma ubani osebenzisana nomphakathi ngathi yini exake kangaka na wathi yazi uthini onembeza bakho ababili bahlezi khona ngqonda wonge wathi ungaphupha iphupho namehlo akho evuliwe niyabo wayengazi ukuthi waye yini kumayelana nani ngathi ngabe kunjalo na wathi ya ungeke udingeke uba ulalo ukuze ufuphe iphupho ngathi dokotela wakufunda mayelana nombono na yazi ukuthi umbono yini na wathi ngabe lelo igama lasebhayibhelini mnumzane Branham na ngathi yebo wathi awu angazi lutho mayelana nebhayibheli wathi bengingeke ngazi ukuthi ubukhuluma ngani ngathi yonke walifunda ebhayibhelini na wathi yebo funde muve ebhayibhelini ngabaprofeti abadala basendulo wathi lokho yini babona ngaphambili izinto na yebo ngathi lokho kwenzeka kimina mnumzane wathi ukuthi yajabula lokho uyakuxazulula awu lokho ke niyabo wathi yakuthini ufanele ungene futhi sivumele sihlole lokho wathi lokho kuyoba ucwaningo lwesayensi lukhulu ngathi yimi umzuzu dokotela wake waba nephupho na wathi yebo ngathi khona ke ngiphuphele iphupho ngitshela ukuthi kuzokwenzakalani kusasa ubungeke kwenza uma bekufanele ukwenza niyabo noma ngabe ubani okuvumela ube nalelo phupho uzomela kwenze ngokunjalo ngeke ngikwazi ukubona umbono kuzofanele kube nguyena oletha imibono ngiyibone aze angitshele angazi ukuthi ngithini aze angitshele ukuba ngisho kodwa isiphiwo yabo ukuthi ngazalwa nalokho into yokuqala engiyikhumbula njalo empilweni yami kwakungukubona umbono futhi akuzange nakange kuke kube yiphutha yabo sakho yeso sizathu ubona abantu sinokuningi kuzifanisa nomunye lokhu kunjalo impela kodwa siyohlala ale sina lokho impela ufuna indaba kaMartin Luther kumaluthela enu umlando kaMartin Luther wathi wakungethusi kakhulu ukuthi uMartin Luther wayengaphikishela ibandla likatolika futhi yaphunyuke kukho kodwa wayengaphakamisa ikhanda lakhe phezu kwakho konke kuhlanya okwalandela evuselele yakhe futhi esalokho emsulo empalweni kunjalo yalokho kuhlanganisa iluthe nabo ubophezelekile phambi kukaNkulunkulu ngokubani yabo yisipho nje niyabo uzukataza ngapha bese kuthi ke inkosi iyakhuluma manje lapha ngabe lona ngowesifazane na manje lapha lokhu bekufanele ukufakazise manje kuwo wonke umuntu yibani nenhlonipho yokuzithoba ngempela kwemizuzu embala nje mhlawumbe oqala ukufika ulapha manje nansi intombi angikaze ngiyibone empilweni yami isihambi kimina angimazi kodwa sihlangene lapha njengojohane ongcwele uyishumi nanye bengilapho kulobu busuku niyabo ngenkathi ujohane ongcwele wesine ngiqonde lokho lapho ujesu ahlangana khona nowesifazane emthonjeni bengikhuluma ngaye mhlasimbe wayemncane kakhulu kunaye futhi wamtshela ukuthi yayikuphi ikathazo yakhe futhi ngalokho wathi manje mnumzane wena ngiyazi ukuthi wena ngumprofethi manje niyabo umprofethi yilowo izwi likankulunkulu eliza kuye iziprofethi zangalolo suku yizwi okumele ligcwaliseke langalolo suku liza kulowo muntu futhi uyilelo zwi eliphilayo lalolo suku yathi ngiyazi ukuthi wena ngumprofethi manje silindele lowo mprofethi uma uzogijimela kuleyo ngombe emuva ikukhomba emuva ngoku kulowo mprofethi bathi siyazi uma umesiya sefikile yilokho ayokwenza uyositshela lezo zinto wathi nginguye okhuluma kuwe futhi wahamba wayesethi uzani nibone indoda engitshele konke ngikwenzile ngabe lona kusiye umesiya na futhi bonke abantu bakukholwa manje ngokwethembisa ukuthi imisebenzi ayenza namakholo ayoyenza futhi manje ngalolu lezi zinsuku zokugcina ngokuqinisekisile ngokusondela ukuza kwakhe ngakukho uma ezembule yena uqobo ngendlela efanayo njengoba enza eSodoma ineulalela umlezo kuleli viki na ngiyakukholwa lokho ukuthi iyiqiniso na manje thina sizihambe komunye nomunye kunjalo siyizo na ukuze nje abantu babone phakamise isandla sakho ukuze abantu babone ngingazi ngimbone isifazane empilweni yami angazi lutho kakhulu ngaye kunalutho niyabo ngowesifazane omncane nje omncane kakhulu kunami wazalwa iminyaka yehlukene mamayele ehlukene futhi sihlangana lapho kokuqala ngakho lapha esimi khona sobabili lapha abantu bezungezile yonke indawo izibani yonke enge into simi elapha ebukhoneni bukaNkulunkulu ngikukhuluma kuwe ukuthola kuqala uma lelo gcobo liyofika phezu kwami futhi uma kwenza vela ke ngizokwazi ukukwenza ngale kwalokho angikwazi ukukwenza manje into kuphela engiyenzayo ngokukhuleka nje futhi ngibeke izandla kuwe njengoba bekungenza umeliso wakho noma bekungaba ubani futhi kuqhubeke niyabo yisiphiwo ngazitholwa ngokwazi kwami ngikhulelekile kukho kodwa manje ke angikwazi ukukwenza kufike usefikile kumele kufike khona uqobo manje ibani nenhlonipho yokuzithoba kulapha manje egameni likaJesu Kristu ngithatha wonke umoyo phakathi lapha ngaphansi kokulawula kwami ukwenzela udumo lukaNkulunkulu manje hlalani ngokuthula uma noma yini yenzeka ngizokwazi ukukulawula uma nje ningaxumi futhi niqale niqhubeke hlalani nithule zithuthwane nezinto ngesinye isikhathi ungena emhlanganweni futhi zishibeka ngaphandle idazini lazo kanjalo ngangake yababona kufana nalokho kwenzeka emhlanganweni wami na impela niyabo impela kodwa hlalani nithule nje ngibophezelekile kulokho kodwa uma nizidla angina sibopho ngoba isijeziso manje nginawo umunye umqondo ukuthi wesifazane uzele ini manje uyazi ngakho konke manje ngalesi sikhathi ukuthi ukuthile kuyenzeka yabo ngoba khona ngqo phakathi kwakhe nami uqala kufiphala yilokho kukhanya kungena manje wesifazane ngokwempela into yakhe enkulu ayizele lapha umele umunye umuntu unomunye umuntu amkhulekelayo futhi lowo umuntu obekabi ngempela osekwehlulekeni kwemizwa ngutate kunjalo phakamisa izandla zakho onokwehluleka kwemizwa manje buka ngakho abantu bathi ngicabanga ukuthi kuqagelile lokho qabo niyabo angikaze ngikuqagele manje bhekisisani ungumuntu kahle ngempela umoya omuhle manje uzuzwana nje manje ngibuke futhi lokho phethu uJohane abakusho esangweni manje ngibuke nebo ubuke kangathi kukhona ukuthile enhlizweni yakho yebo ukhathazekile wena uqobo nolunye uhlobo amalumbo okudiyazela njengokutholayo unalokho kunjalo ngingile Jesu enhlizweni yakho ufuna ukwazi ngayo futhi lokho kungalowomfo usesibhedlela lapha ufuna ngikutshele ukuthi uze kanjani ukuba lapho na bese kuzine imoto kunjalo uyagoda ukuthi umukela ukucelile na kana ke hamba emgwaqeni wakho konke sekwedlule manje ke uyabo uma ungakholwa konke kuyenzeka njani ninikazi na manje uyakholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu onguyezelo namuhla naphakade na uma engimbula kimi ukuthi yini inkathazo yakho uyakholwa ukuthi bengakwenza lokho na kulungile manje kwangathi angakupha Ida yoda ekushuphayo yebo ehe uqala ube nokuhlinzwa futhi ube nokususwa kwebele lashumbulwa bese ke imaze ibele lakho elinye ibele lakho futhi ileyo inkathazo yakho usiyo lapha uvela kasemfuleni wenye uvela Louisville Kentucky futhi kama lakho ngosikazi lamkins uNkulunkulu akubusise lokho kunjalo usithemenekele angikubonanga kodwa lokho kunjalo impela hamba emgoqweni wakho ukholwa manje uNkulunkulu akubusise lokho kukahle kulungile uzani manje uyakholwa ngaye yonke inhliziyo yakho mnumzane na uyangikholwa ukuthi nginceku yakhe na Yakholwa ukuthi wena uma uza njengoba uSimon Petro enza ngalezo zikhathi na Yabo uze kimi uze kuye futhi ngingomela yena nje uyabo yena ngisinganga ngamakatha ungumvini manje uma inkosi uJesu thina sizihambi ngokupheleleko munye nomunye ngicabanga ukuthi sizo futhi uma siba izihambi ngokuphelele nenkosi uJesu engembula kimi into ethize leyo njengoba enze kuSimon Petro abanye babo bonke uma befika ngabe kuzokwenza ukholwe ngaye yonke inhliziyo yakho na ungakukholwa na manje kulungile mnumzane manje ngibuke umzuzwana nje Manje inkathazo yakho ngiyakubona into ethile mayelana nesisu kuze ithumbe sisini sakho njalo ithumbe sisini usho empeleni ngumfundisi futhi yebo mnumzane uyakholwa uNkulunkulu angakitshela ukuthi ngubani na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi na yonke ngaye yonke inhliziyo yakho kulungile mfundisi Brown qhubeka sinda Jesu Kristu kholwa Yakholwa ukuthi uNkulunkulu angaphilisa isifo sakho samathambo futhi akusindise na hamba ukukholwa ke uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu woza nenekazi uhlushwe inkathazo yekwethuka uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakusindisa kulokho na ngile hamba nje uthi mayidinyise Nkosi yabona njana liphenduka lesa le lapha lalivamise ukuthi libheke phezulu lapha wawuvamise ukuba umuntu omncane ojabulile ngenkathi usemusha ugcwele intokozo nokujabulisayo futhi Kona manjalo okuthile kwenzeka manje unikela lapho nje futhi ukholwe yiloko futhi nje qala ujabula uthokoze uJesu Kristu uzokuletha kukho uNkulunkulu akubusise hamba ukukholwa manje ngaye yonke inhliziyo yakho kulungile uyakholwa na ukhubazekile futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa futhi akusindise na kulungile hamba nje uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu nangaye yonke inhliziyo yakho uyakholwa uNkulunkulu angaphilisa lesi sifuba somoya uyafuta kusindisa indlala na hamba emgoqweni wakho uthokoza ungophile sisaka futhi ujabule futhi ubuthakathaka indlala ingase sinyeni nesifo samathambo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasindisa lokho kuphilise na uma ukukholwa ngaye yonke inhliziyo yakho hamba emgoqweni wakho uthokoza uthi ngiyakubonga Nkosi
amen just a moment now just one moment something happened different person from this Just believe now. All your heart.
Umzuzwana nje manje, umzuzwana wode nje, into ethile yenzekile, umuntu owehlukile kulokho, kholwa nje manje, yonke inhliziyo yakho. Ilinenekazi lihlezi khona lapha, uhlushwa inkathazo yomhlano, uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyakusindisa ngayo yonke inhliziyo yakho na?
You can have what you ask for.
Lungile ungaba nakho ukucelayo khona ke uyabo inkosi uJesu uyakuphilisa futhi uyakusindisa uma ungakukholwa konke kuyenzeka kulabo abakholwayo niyakholwa yilokho ngaye yonke inhliziyo yenu na cabangani ngakho uhlezi lapho uhlushwa yini lelo qhubu elizibhono na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa kulelo qhubu elizibhono futhi akusindise na yebo uyakholwa ukuthi uzokwenza na kulungile ungaba nakho ukucelayo inkosi ibusise yebo uphande lapho ngokufanayo nje njengoba ilapha lokho ngokufanele nje kuzihlakaze sibe izicucu bekungafanele na cabanga ukuthi uNkulunkulu uzophilisa leso sifo sikashukela futhi akusindise futhi uye ekhaya isimo ngegazi sizo yeKhalvari ukuba uthekeliswe ngegazi konke kophele. Hamba ukukhole ngayo yonke inhliziyo yakho, ungangabazi kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa. Woza lapha unesifo esiyingozi kakhulu esikhona emhlabeni, leyo ngathazi inhliziyo kodwa uJesu uhlala phakathi enhliziyweni. Ukholwa ukuthi uzokuphilisa kuleyo nhliziyo na? Ulungile, qhubeka endleleni yakho uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi ekusindise. Hamba udle ukudla kwakho kwakusihle uJesu Kristu ukuphilisile kuleyo ngathazi yesisu, uyakusindisa kulungile. Uyakholwa na? Uyakholwa uma ngingasho izwi nje ngibeka izandla kuwe uzosinda na kanjani na? Inkosi kubusise, khola ngenhliziyo yakho yonke nje. Uyakholwa uma ngibeka izandla kuwe uzosinda nawe na? Woza egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphiliswa. Woza manje uyazi ukuthi ngiyazi ukuthi yini engalungile ngawe, kodwa lapho uma ngingakutsheli ngisho uyakholwa ukuthi ngeke udingeke ukuba ube nalelo thumba likhishwe futhi lizoba kahle kusukela manje na? Kulungile, kulungile. Ngikela phambili khona ke ukholo uNkulunkulu uzosinda futhi ube kahle uma ukholwa nje ukuthi uzolikhipha. Awuzi ukuthi ngeke ngisho ukuba ube nakho uma ukholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho. Mayidukise Nkosi. Manje uyakholwa uNkulunkulu uphilisa umdlavuza futhi yenze abantu wona umdlavuza aphile na? Kulungile mnumzane, ubeke emgwaqweni wakho futhi uthi ngiyakubonga Nkosi, ngizosinda futhi uzoba kahle. Manje uJesu ufikile futhi wakubiza, uyakukholwa lokho na? Yakukholwa uJesu lapho nenikazi othi ukuba nomzimba omkhulu nobanzi naleyo nkathazo yesifo sabankanka na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na? Kulungile, uyabo? Buka lapha nje, uqalozela nje futhi ukholwa futhi lokho nenikazi lihlezi lapha elinokuzisa ikhanda lalo eduzane kwakho ngqo. Akazanga ukuthi acabange ingani uma uzokholwa isifo sakho sabathambo sizohamba nawe. Kulungile? Yakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Ngiyakudala kezigaba evela ukichobi ngale kuleyo ndlela. Yakholwa ukuthi uJesu Kristu uzophilisa amehlo akho eliphuphuthekayo na? Ungaba nakho okucelayo uma uzokucela. Ngoze sifikile futhi yakubiza, uyamkhola na? Kunake phakamani nime ngezinyawo futhi nimamukele futhi nithi ngiyakukholwa Nkosi Jesu, khona manje ngiphakamisa izandla zami futhi ngiyakholwa ukuthi manje uyangiphilisa. Nkosi Jesu, lezi zethameli ngezakho sileyithi Nkosi, kodwa muzi kungidlula o Msindisi omnene. Yizwa kukhala kwami kuthobile lapho babiza abanye, muzi kungidlula. Wena mjomo weyo yonke intuthuzo yami, ungaphezu kokuphila kimi. Ngikubala emhlabeni ngaphandle kwakho na, noma ubala ezulwini ngaphandle kwakho na? Ububutha uFanny Crosby yenza leyo nkulumo mbiko. Nkosi Jesu, ungadluli namunye wabo, kodwa nika ngambunye wabo ukuphilisa kwabo kulobu busuku. Ngibanikela kuwe egameni likaJesu Kristu. Phakamisani izandla zenu manje futhi nichule izindumiso. Ngizobakhulekela kulungile wonke omunye umuntu. Ngiyamkhola na manje mnumzane, mnumzane ogani, ngizomdumisa. Sangizomdumisa, siphe indlela kulungile. Wonke umuntu nezizandla zenu ziphakeme manje. Ngizomdumisa, ngizomdumisa, mani tunyisi undi wokuhlatshelwa izoni. Manje tholana nomunye umuntu engakuwe uthi uNkulunkulu ebusise mngani, ngingiyajabula ukwazi ukuthi wemukela uJesu njengomphulukisi wakho. Manje lokho kuhle kunjalo, xawula futhi uthi ayibonge Nkosi. Manje siphakamise izandla zethu kuye futhi siphinde sichule futhi ngakho konke kwezinhliziyo, amakhanda ethu ekhotheme, amehlo ethu evaliwe, ngazo zonke izinhliziyo zethu manje. Ngomdumisa, ngizomdumisa, mani tunyisi undlu ngokuhlatshelwa izoni. Bye. uyakhonjwa phakathi kwenu ngokwenele ukuthi ungabemukela na uyakholwa ukuthi lapha na uyakholwa ukuthi lowo nguye na bangani ukuba bengingedle lapho kulezo zethameli futhi ngiphilise noma yimuphi wenu bantu ngempela bengizokwenza ngokujabula ngayo yonke inhliziyo yami bengizokwenza kodwa angeke ngikwenze lokho anginayo nayiyiphi indlela yokukwenza kodwa into kuphela nginayo yilesi siphiwe sincane ebenginikhombisa sona futhi lokho kukhomba isithembiso sobhalo ukuthi uJesu Kristu khona lapha kanye nathi egcine isithembiso sakhe. Oh lokho bekufanele kuvuthise izinhliziyo zethu ngomlilo. Hey, cabangani ngoJesu nje lelo gama elimangalisayo. Ngenkathi lelo gama laqala ukukhulunywa, ngenkathi uMaria inyukela eJudiya no-Elizabeth wayekade ekhulelwe noJohane omncane lezinyanga eziyisithupha budala esibelethweni sikamama wakhe futhi engakanyakazi nokho. Manje noma ubani uyazi cishe izinyanga ezintathu noma ezine ikakhulu ingane iyanyakaza. No-Elizabeth wayexakile yayingakanyakazi, wayekade ezifihlile futhi ngenkathi esebona uMaria yeza ubuso bakhe obuncane bonke bakhanya bukhanyisa inkazimulo kaNkulunkulu futhi wathi uyazi futhi wayebonile ukuthi wayezoba kumama futhi wathi ngicabanga ukuthi wena noJosefa nishadile, qaba sishadile futhi uzoba nengane na? Yebo, umoya ongcwele ungisibekele futhi ushilo ukuthi leyo nto eyozalwa kimi iyobizwa ngendodana kaNkulunkulu futhi ngizoyibiza igama lakhe ngoJesu. Futhi nje masingethe Jesu kokuqala ukuthi igama lika Jesu Kristu lake lakhulunywa ngoJebe lomuntu ingane encane efile esizalweni sikamama wayo yabukela umoya ongcwele futhi yaqala ukuxhuma ngenxa yentokozo esizalweni sikamama. Belifanele lanzani igama lika Jesu ebandleni elizalwa ngokusha na? Angikujola udumo kuNkulunkulu uJesu Kristu ndodana kaNkulunkulu umnikezele ukuphila. Amen. Sidumise, phakamisani izandla zenu futhi ngiyomdumisa. Haleluya.